Lord bless you. Morning, friends.
Ngiyabonga mfowethu Neville, inkosi ikubusise. Sanibona ekuseni bangani, impela lokhu ngikuthatha ngokuthi kungokunye kokugqamile kwempilo yami ukuba sethabenakele futhi kulokhu kusa. Ukubona isakhiwo salo esihle nokuhleleka kwabantwana bakaNkulunkulu behlezi endlini yakhe namhlanje.
I was so astonished when I got here yesterday and seen the looks of the building.
Ngimangale kabi ngenkathi ngifika lapha izolo ngase ngibona ukubukeka kwesakhiwo. Ngikaze ngiphuphe ukuthi sasizoba ngale ndlela. Ngenkathi ngibona amaplani ukuthi ngenkathi sebedwebe amaplani, ngisanda kubona elinye ikamelwana nje libekwe eceleni. Kodwa manje ngilithola seliyindawo enhle futhi siyabonga kuSomandla ngale ndawo enhle.
I'm bringing you this morning greetings from
Futhi ngililethela kulokhu kusa imikhonzo evela kumkami nabantwana bami abakulangazelele ukuba lapha ngalesi sikhathi ngalenkonzo yokunikelwa nalawa iviki lokuzehlukanisela uKristu. Kodwa abantwana basesikoleni futhi kulukhulu kusuka.
And they have about worn away from their homesick feeling for the house, but
futhi sebethi bakhathala ukukhumbula kwabo ekhaya ngendlu. Kodwa asisoze sikhathale ukuba nozwelo ngani bantu, anikhathali ngalokho. Lapho kunjengokuba nokuba nabangani nje, futhi ngiyabathokozela abangani ndawo zonke. Kodwa kunokuthile ngabangani abadala, akunandaba ukuthi ubenze kuphi abangani abasha, kusalokhu kungesibo abadala.
No matter whatever wrong, the spot will always be sacred.
Hallelujah.
Akunandaba ukuthi bengiyoke ngizule kuphi, lendawani iyohlala njalo ingecebileyo ngokuba cishe eminyakeni engamashumi amathathu edlulo obhukwini lwechibi nganikela lesi siqephu somhlaba kuJesu Kristu ngenkathi sasingelutho. Kodwa ubhuku, konke lokhu kwakuyichibi, yingaleso sizathu istradi siphumile emgudini lapho umgwaqo wadingeka ukuthi ugwegwe ukuba udede echibini laliphakathi lapha. Futhi phakathi lapha kwakuvame ukuba neminduze, iminduze yasechibini yamila.
And the lily is a very strange flower.
Futhi umnduze uyimbali exake kabi, nakuba uzala odakeni ufanele ugcindezele indlela yawo wedlula odakeni, bese ke wedlula emanzini nasencikincikini ukuba uzenyukele uye phezulu ukuba ukhombise ubuhle bawo. Futhi ngicabanga ukuthi kulokhu kusa ukuthi lokho kuyinqwaba yonke yalokho okwenzeka lapha, ukuthi kusukela ngaleso sikhathi umnduzi omncane wechibi uzifuqele wona, futhi lapho usufike ngaphezu kwamanzi wendlala amaphikawo, izicebe zawo ezincane zaphuma, futhi wawubonisa umnduzi wesigodi. Kwangathi ungaba njalo, kwangathi lingaba yindlu enikelwe kuNkulunkulu ngokugcwele.
The tabernacle itself has been dedicated in 1933, but thinking this morning,
itabenakele uqobo lwalo linikelwe ngo-1933. Kodwa ngokucabanga kulokhu kuza, bekungaba yinto enhle kakhulu ukuba nje kube yinkonzo encane yokunikela, futhi kakhulukazi kubantu othe ngothando lwabo nokuzinikela kuKristu wenze lokhu konke kwaba nokwenzeka.
And I want to thank each and every one of you for your
futhi ngifuna ukunibonga nonke ngeminikelo yenu nokunye eniyifakile ukunikela lendlu yokukhonzela kuKristu. Futhi ngikakhulu ekuthokozeleni, futhi ngibonga inhlangano yebandla ukukhuluma lamazwi esikhundleni sabazalwane bethu abalungile lapha bebandla onikele ngezinkonzo zabo kulena.
Brother Banks Wood, our noble brother, Brother Roy Roberson.
Umfowethu Banks Wood, umfowethu Dumleyo, umfowethu Roy Roberson, umfowethu Dumleyo, nabaningi abanye bathe ngokungaziqhengi nangobunye benhliziyo, wabeka izinyanga kwakheni le ndawo ngendlela ebingayo, wahlala lapha ukuba abone ukuthi biyakhiwa kahle nje. Futhi ngenkathi ngingena ukuzobona leli pulpiti uhlobo ebengihlala njalo ngilulangazelele yonke impilo yami umfowethu Wood wayazi ukuthi ngangithandani akazange athi wayezolakha kodwa ulakhile futhi ngisiqaphelile isakhiwo nokuthi kwakha kukanjani sithi nje wo siphakeme futhi manje akukho mazo ukuzwakalisa umuzwa wami ayikho nje indlela yokukwenza nebo futhi kodwa uNkulunkulu uyaqonda
and may you each be rewarded for your contributions and all that you have done
futhi kwangathi ngamunye ningavuzwa ngeminikelo yenu nako konke nikwenzile ukwenza le ndawo ibe yilokho yikho ngendlela yesakhiwo indlu yenkosi futhi manje ngithanda ukusho lamazwi
now the building as beautiful as it is
manje isakhiwo njengoba sisidli kanje ngaphakathi nangaphandle usibaru wami uJunior Weber waba nesakhiwo samatshe ayizitini angiboni ukuthi bekungaba noma yini engcono kunalokho esiyikho umsebenzi ophelele umunye umfowethu lapha angikaze ngibonane nendoda ufake izinsimbi ezikhalayo kodwa ngiqaphela ngisho nasesakhiweni esifleti njengalezi ngingavele nje akukho kuwawaze kuzwakaleni kwemisindo zikusiningi lapha izindlela ezehlukene akunandaba ukuthi ngimi kuphi kuyafana nje nebo futhi honke amakamelo akhiwe ukuthi izipika ziphakathi kuwo futhi ungakwenza noma ngayiphi indlela ofisa ukuzwa ngayo kungukuthi ngikholwa ukuthi kwakuyisandla sikaNkulunkulu somandla owenza lezi zinto manje uma inkosi yethu isibeka njalo isakhiwo esingayikhonzela kuzo okungaphezu kwalapha eminyakeni ngamashumi amathathu saqala ngephansi ligandayiwe usatazi futhi sihlale lapha ngasezitofini ezindala zamalahle nasonkontileko umfowethu Wood omunye wabo nomfowethu Robertson bengitshela ukuthi lapho lezo zinsika ezizikwele ezivele obondeni eyayikhona nalezo zitofu ezindala zazivame ukuhlala kulowo marafters ayinqumile ayokhelekile futhi asha ngemuva mhlawumbe amafidi amabili noma amathathu ukuthi kungani lingashanga lalotsha nguNkulunkulu uphele owaligcinayo wasekuthi ke emva kokusha naso sonke isisindo sethabenakele silele phezu kwalokho ukuthi kungani lingawelanga phakathi yisandla sikaNkulunkulu kuphela manje seliboshwe ngaphansi ngensimbi futhi lihlezi emhlabathini lakhiwe laqina
now I think it's our duty to make
manje ngicabanga ukuthi ngumsebenzi wethu esiwumiselweyo ukwenza engaphakathi libe kahle ngomusa kaNkulunkulu ukuba sibonge kakhulu kuNkulunkulu ukuthi okwethu lokhu akuzi ukuba kuphela isakhiwo nje esihle esizoza kuzo kodwa kwangathi wonke ongenayo ngabona isimilo esihle sikaJesu Kristu kuwo wonke umuntu ongenayo
may it be a consecrated place to our Lord
kwangathi lingaba yindawo ehlukaniselwe inkosi yethu abantu abahlukaniselwe ngokuba kunendaba ukuthi sakhiwo sihle kanjani lokho sikuthokozela ngempela ubuhle bebandla buyisimilo sabantu ngithemba ukuthi liyohlala njalo liyindlu kaNkulunkulu yobuhle manje enkonzweni yokunikelwa kwetshele egumbi lasekuqaleni libekwa kwafika umbono omkhulu futhi ubhalwe etsheni legumbi ubusa engalinikela ngakho futhi ningathi kuba nimangala emizuzwini embalwa edlule ukuthi kungani ngithathe isikhathi eside kangaka ngiphuma umsebenzi wami wokuqala engiwumiselweyo njengoba ngingena endlini yokukhonzela entsha bengishadisa insizwe nentombi bemi ofisi
may it be a tithe I'll be a loyal minister to Christ. To get a bride ready.
Kwangathi ngaba ngumfanekiso ukuthi ngiyoba ngumfundisi othembekile kuKristu ukuthola umlobokazi elungiselele umgubho wangalolo suku.
And now let us do as we did at the beginning.
Futhi manje asenze njengoba senze ekuqaleni, ngenkathi siqale kunikelweni kokuqala kwendlu yokukhonzela, ngangizenzizwa nje futhi he mhlawumbe amashumi amabili nanye, minyaka engamashumi amabili nambili ubudala ngenkathi sibeke itshele kumbi, kwakungaphambi kokuba ngize ngiganwe. Futhi ngangifuna njalo ukubona indawo isenqubweni ngokuyikho kokukaNkulunkulu ukuba uNkulunkulu akhonzwe nabo nabantu bakhe, futhi singenza lokho kuphela hayi ngesakhiwo esihlanyana kodwa ngempilo ehlukaniselwe, yiyona ndlela kuphela singakwenza ngayo. Futhi manje ngaphambi kokuba sinikele umkhuleko wokunikelwa, sifunde eminye imibhalo futhi sinikele indlu yokukhonzela ibuyele kuNkulunkulu. Bese kuthi-ke nginomunye nginomlayezo ebuvangelini kulokhu kuza ukwakhela kuwo emlayezweni wami oqubukayo. Futhi kulobu busuku ngifuna ukuthatha isahluko sesihlanu sesambulo esinamathelana thaqa kusukela eminyakeni yebandla esikhombisa kuya ezimpawini eziyisikhombisa. Ukuthi ngikhona-ke sizoba ngomsumbuluko ebusuku kuzoba ngumgibeli wehhashe elimhlophe, ngolwesibili ebusuku umgibeli wehhashe elimnyama, futhi kwehle njalo abagibeli wehhashe abane, bese-ke kuba uphawu lwesithupha luvulwa. Bese kuthi-ke ngesonto ekuseni, ngesonto elizayo ekuseni, uma inkosi ithanda, sizobona kamuva, sikumemezele kamuva. Mhlawumbe ngesonto elizayo ekuseni, sibe nomhlangano nomkhuleko wabagulayo esakhiweni. Bese kuthi-ke ngesonto ebusuku, sivale ngcinge, kwangathi inkosi ingasisiza ukuba sivule uphawu lwesikhombisa, lapho nje kunevesi elifishane futhi lusho lokhu kwaba nokuthula ezulwini ingxenye yehora. Ngalokho kuthula. Manje angazi ukuthi lezi zimpawu zithaza ukuthini, nami nje ngisekupheleni kokuhlakanipha kwami ngakho konke kuzo, njengoba mhlampe abanye benu benjalo kulokhu kusa. Sinemiqondo yobufundisi othulwe ngumuntu, kodwa lokho kuzoze kwaluthinta, futhi uma nizobona luzofanele lufike ngokuphefumulelwa. Kufanele kube nguNkulunkulu uqobo lwakhe, nguyena kuphela ongakwenza iwundlu, futhi kulobu busuku yileyo ncwadi yokuhlengwa. Manje kulokhu isizathu ngingayimemezeli imihlangano yemikhuleko yabugulayo, noma kunjalo yingoba ngihlezi nabanye abangani, futhi nginikela yonke imizuzu yesikhathi sami ukuba ngiyitatishe nomkhuleko. Futhi niyawazi umbono engisanda kuba nawo nje ngaphambi kokuba ngisuke futhi ngiphume ngiye entshonalanga ngalezo zingelosi eziyisikhombisa ziza zindiza, ngakho nizoqonde kamuvanyana. Ngakho manje sakhiweni, ngicabanga ukuthi besifanele sibe nakho kulesi uma sesinikelwe noma esizonikelwa emizuzwini embalwa ekukhonzweni kukaNkulunkulu, sifanele sisigcine singaleyo ndlela. Asifanele neze ukuba sithenge noma sithengise esakhiwenu, asifanele neze senze noma yiliphi ibhizinisi kuleli holo lapha, alifanele neze lenziwe phakathi lapha. Lokho ngokuthi njengokuvumela befundisi nje ukuba bangene bese bethengisa amabhuku nayonke into, kule ndaba ukuthi kuyini, zikhona ezinye izindawo zokwenza lokho. Ngokuba asifanele ukuba sithenge futhi sithengisele endlini yenkosi yethu, ifanele ibe indawo yokukhonzela engcwele ehlukaniselwe leyo nhloso. Niyabo, manje isiphe indawo enhle asiyinikele kuyo futhi sizinikele thina nayo kuyo. Futhi manje lokhu kungabonakala kungukuba lihlazana, kodwa akusiye indawo yokuvakashela, yindawo yokukhonzela. Asifanele neze ngisho ukuba sivungame sithi vu phakathi kwalapha, ngaphandle kokukhonza komunye nomunye, ngaphandle uma kudingeke ngokoqobo. Niyabo? Asifanele neze ukuba sibuthane ngakhona, asifanele neze ukuba sigijima endlini noma sidedele abantwana bethu bagijima endlini. Futhi ngokwenza lokhu ngizwa kungekudala ukuthi ngokwenza lokhu silakhele ukuze sikwazi ukukunakekela konke kwalo. Manje sinaleli libekwe lapha kusobala abantu abaningi bayizihambi abafo basethabenakele bayakwazi lokhu ukuthi isakhiwo sizonikelwa enkonzweni kaSomandla. Ngakho-ke sizinikela thina asikhumbule uma singena kule ndawo engcwele sibe silokhu sithule komunye nomunye futhi sikhonze uNkulunkulu uma sifuna ukuvakashelana kunezindawo esingavakashelana kuzo kanjalo. Kodwa ningalokothi nizulazule lapho ongeke uzize wena uqobo ucabanga nomunye umuntu angene futhi nje abazi ukuthi bafanele benze njani. Niyabo kunomsindo omningi kakhulu nezinto kungokobundu nje futhi ngikubonile emabandleni sekuze kwangenza ngiphatheke kabi ngempela. Ngoba singene endaweni engcwele yenkosi ukuzobonana, siza lapha ukuzokhonza uNkulunkulu bese ke siye emakhaya ethu nendawo engcwele inikelwe ekukhonzeni. Uma yima ngaphandle uxoxe noma yini oyifisayo, inqobo nje uma ifanele futhi ingcwele yanini emakhaya omunye nomunye nivakashelane ezindaweni. Kodwa uma ningena kulo mnyango thulani, niza lapho kuzoxoxa naye yabo bese nimdedela phendule ngokuthi axoxe nani. Inkathazo yakho ingokuthi senze kuningi kakhulu ukuxoxa futhi singalaleli ngokwenele. Manje-ke uma singena lapha silinde kuye. Manje ethabenekele elidala angahle angabikho umuntu oyedwa okhona kulokhu kusa owaye lapho ngosuku lokunikelwa ngenkathi uMajor Ulrich edlala music futhi ingama emva kweziphambano ezintathu lapha ukuba nginikele indawo. Ngangingavumeli muntu abangenisi bama emnyango ukubona ukuthi kwakungekho muntu exoxa ngenkathi wawusukwenzile ukuxoxa kwakho ngaphandle. Uyangena uma ufisa ngokuthula, uza e-altare futhi wakhuleka ngokuthula. Uhambe ubuyele esihlalweni sakho, wawuvule iBhayibheli okwakwenziwe ngumakhelwane wakho, lokho kwakuyindaba yakhe. Wawungenalutho ngalutho. Uma ufuna ukuxoxa naye uthi ngizombona ngaphandle ngiphakathi lapha kuzokhoza inkosi, ufunda izwi layo noma uhlale ngokuthula. Kuli manje-ke umusic udadewethu Getty angazi noma ukhona kulokhu kusa noma cha. Udadewethu Gibbs upiano ludala ngiyakholwa luhlale emuva kuleli khona ngokukhumbula kwami okudlula konke. Futhi awushayele phansi phansi siphambanweni lapho umsindisi wami afela khona. Omunye omnani ngempela umusic ophansi futhi manje-ke kuze kufike isikhathi senkonzo nomholi wamaculo asukume bese hola amaculo athi awabe mabili ebandla. Bese kuthi-ke uma babenenye isolo evelele babecula, kodwa hhayi nje neze sigejane sokuqhubeka. Bese kuthi-ke ngokuqhubekayo umusic udlalwe. Bese-ke kuthi-ke ngenkathi ngikuzwa lokho ngangazi ukuthi kwasekuyisikhathi sami sokuba ngiphume. Uma umfundisi ehamba ayongena ebandleni nabantu bekhuleka logcobo lukamoya ubophezelekile ukuze kuvele ezulwini, ilokho kuphela nje, ayikho indlela yokukuvimba. Kodwa uma uhamba ekudidekeni khona-ke udideke kakhulu nomoya uyadabukiswa. Futhi asikufuni lokho qabo, sifuna ukuza lapha sizokhonza. Sinamakhaya athandekayo engizokhuluma ngawo emzuzwini nje, nokunye nokunye ekhaya lapho esivakashela khona abangani bethu futhi sibathathe. Lena yindlu yenkosi. Manje kunabantwana abancane, manje izingane ezincane, manje abazi kwehluka. Bona indlela kuphela abangathola ngayo into abayifunayo ukuba bayikhalele, futhi ngezinye izikhathi ngokuphuza amanzi, futhi ngezinye izikhathi badinga ukunakwa. Futhi ngakho sina ngobusa kaNkulunkulu sinikele ikamelo lalibizwa ngokuthi ohlwini ikamelo lokukhalela, kodwa liqonde ngqo phambi kwami lona ngamanye amazwi lapho omama bengayisa khona izingane zabo. manje akukhathazi neze mhlawumbe mina lapha ephulpiti mhlawumbe angeke ngikuqaphele ngisho ngigcotshiwe kodwa kunabanye abantu behlezi eduzane futhi kuyabakhathaza niyabo futhi beza lapha ukuzozwa inkonzo ngakho omama ingane yakhe encane iqala ukubibitheka akukho ongakwenza ngalokho ngane impela yi ufanele uyilethe umama ngempela ufuna ukuthatha ingane yakhe ayise endlini yokukhonzela futhi ileyo nto ufanele uyenze futhi sinekamelo lapho ongabona khona onke amakhona esakhiwo lonke iholo nespeaker lapho okulapho ungalawula khona ukuphakama nokwehla komsindo noma ngayiphi indlela ofuna ngayo ne-toilet encane ekugcineni ubeseni wamanzi nayonke into enamathuba afanele nje impela kamama izihlalo nezinto ungahlala phansi indawo ukuba ushintshe ingane yakho uma idinga ukushintshwa nayonke into ihlezi lapho konke kulungisiwe bese kuthi ke izikhathi eziningi abantwana abayinjejane futhi ngezinye izikhathi umuntu omdala uyofika neyazi abantu abasha bayodlulisa amanothi noma benze budlapha noma ukuthize endlini yokukhonzela manje uzumdala ngokwenele ukwazi kangcono kunalokho niyabo ufanele wazi kangcono kunalokho yabo awufanele uze lapha uma ubheke kuba yindoda yangempela ngelinye ilanga bese ukhulisa umndeni oya embusweni kaNkulunkulu ngakho-ke uqalise kuqaleni yabo bese wenza ngokuyikho futhi wenze kuyikho futhi manje kusobala manje abangenisi uma emakhoneni ezakhiwo nokunye nokunye futhi uma kukhona okuqhubekayo bagcotshiwe njengomsebenzi wabo abawumiselweyo nabaphatheli bahlala lapha ngaphambili ukuthi odabeni lomunye ethola ukungaziphathi kahle bayalwe kuba bamcele umuntu kuba akuhlale athule bese ke uma bengenakho lokho kuhlonipha bekungangcono kuba omunye futhi ubenesihlalo ngoba ukhona omunye umuntu ofuna ukuzwa kunomunye umuntu ozela leyo nhloso ukuzozwa futhi lokho esikukhonele lapha ngokuzwa izwi lenkosi futhi ngakho wonke umuntu ufuna ukulizwa futhi ulifuna nje ngokukhulu ukuthula ngaba nakho nje ngokukhulu ukuthula ngaba nakho lokho ukuthi hayi isigejane sokuxoxa nokuqhubeka usobala umuntu ekukhonza inkosi lokho kulindelwe yilokho kufanele kube yikho yilokho kukhonela lapha ngokukhonza inkosi nje uma uzwa ukuthi dumise uNkulunkulu noma umemeza kubeka nje ngo uyabo ngoba yilokho kukhonela lapha uyabo kodwa ukukhonza inkosi ngendlela kungeyakho yokukhonza kodwa akukho muntu okhonza inkosi ngenkathi usaxoxa futhi uyedlulisa amanothi futhi usiza omunye umuntu ukuba kuqhele ekukhonzeni inkosi uyabo ngakho sibona sengathi lokho bekungaba iphutha futhi sifuna ukwenza lokho kube ngumgomo ebandleni lethu lokho enhlanganweni yethu yebandla lokho kulesi sakhiwo le ndlu yokukhonzela izonikela umbuso likaNkulunkulu nasekushunyayelweni kwezwi khuleka khonza ingalo sizathu ufanele uze lapha ukuzokhonza ke bese kuthi ke enye into uma inkonzo ziphelile ngokwejwayelekile abantu emabandleni angicabangi ukuthi kulapha ngoba ngihlale njalo ngingekho niyabo ngoba ngiyaqhela ngokwejwayelekile ngisho nasekushumayeleni ezinye izinkonzo ugcobo liyafika nemboni yenzeka futhi ngikhandlekile futhi ngiyasuka ngiyongena ekamelweni futhi mhlawumbe uBhili noma abanye bamadoda lapho bangithathe bangiyise ekhaya futhi bangiye ke ngiphumule isikhashana ngize ngiphume kukho ngoba kungubunzima kakhulu impela futhi ke ngiyabonile amabandla nokho labo abantwana babevunyelwa ukuba bagijime yonke indawo engcwele futhi abantu abadala bemi futhi bebhongoloza ngalo kwekamelo bodwa leyo yindlela enhle yokukola inkonzo eza ngalobo busuku noma ngabe kungasikhathisini niyabo ithi nje inkonzo ingakhishwa lisuke holo seniqedile kukhonzeni-ke bese ke niphuma bese nixoxisana nanoma yini nifuna ukuyenza uma ninakho nifuna ukuxoxa nomunye ukuba nibabone awu nihambe nabo noma ekhaya labo kumbe noma ngabe kuyini kodwa ningakwenze holo lokho asikunikele kuNkulunkulu niyabo lena yindawo yakhe yokuhlanganela lapho esihlangana khona naye niyabo umthetho uyaphuma endaweni engcwele kusobala futhi ngikholwa ukuthi lokho kungathokozisa kubaba wethu asezulwini bese kuthi ke uma ufika futhi uthola ukuthola ukuthi iziphiwo ziqala ukwehlela phakathi kwenu manje ngokujwayelekile ku ngizokwethemba ukuthi akusoze kwaba lapha kodwa uma abantu benebandla elisha into yokuqala uyazi inhlangano yebandla iqala ukuba nesitashi awufuni neze ukuba lokho kube njalo empeleni lena indawo yokukhonzela lena yindlu yenkosi Uthi uma iziphiwo zikamoya ziqala ukufika phakathi kwenu ngiyaqonda ukuthi selokhu ngihambile ukuthi abantu uthuthele lapha besuka ezingxenyeni ezahlukene zezwe ukwenza leli kube ikhaya labo Ngiyabonga ngibonga uNkulunkulu lokho ngikholwa ukuthi ukusa ngenkathi nginikela futhi ngibeka lelo tshele gumu lapho njengensizwa ngakhulekela ukuma kwalo ukubona ukufika kukaJesu Kristu Ndingi ngathi ngikwenza ngikweleta izinkulungwane zamadola futhi ba wawungathatha umnikele enhlanganweni yebandla lingaka futhi uthole u30 noma u40 cent nesibopho sethu sasilapha ekhulwini namashumi amahlanu amadola ngamakhulu amabili ngenyanga ngangiyoke ngikwenze kanjani na futhi ngangazi ukuthi ngangisebenza futhi ngangingayikhoka kancane kancane ngiminyaka eshumi esikhombisa yokwelusa ngingathathi nesente kodwa nginikela yo Onke into onganginayo qobo lwami ngaphandle kokwami kokuziphilisa nakho konke lokho kungena eboxini elincane ngemuva kuya embusweni kaNkulunkulu nabantu baprofeta futhi babikezela ukuthi phakathi nesikhathi singunyaka ngiyophendwa egarage sathanda wazama ukulisusa kithi ngesinye isikhathi ngecala ekukhobaniseni kwecala liphambi kwenkantolo indoda yazisho ukuthi yalimala onyawo lwake kathi isebenza kulo yaseke iyaliyeka ukuthi yase imangala futhi yayifuna ukuthatha ithabanakele futhi amaviki ngame esikhundleni kodwa phezu kwakho konke kungaqondi nezibiyezelo nalokho abakusho nimi namhlanje njengelinye lamahola amahle kwedlula onke namabandla akahle kwedlula onke likhona e-United States kunjalo Usukela lapha kuhambe izwi likaNkulunkulu ophilayo emhlabeni jikelele yabo emhlabeni jikelele futhi njalo njalo lithatha umjikelezo wale embulungeni emhlaba jikelele kusukela kuzo zonke izizwe eziphansi kwezulu ngokwazi kwethu ukuzungeza nokuzungeza umhlaba asibonge ngalokhu asibonge kakhulu ngalokhu manje ngokuthi sesinendawo yokuhlala uphahla phansi kwekhanda lethu ehlanzekile indlu yokukhonzela ehle ukuhlala kuyo Asizinikele thina kabusha emsebenzini esiwinikiweyo futhi sizehlukanisele uKristu. Nomfowethu Neville, umfowethu odumileyo, kumele usingempela inceku kaNkulunkulu ophilayo ngokwazi kwaleyo ndoda umlayezo ibambelela kuwo ngakho konke nakho kunjalo. Ngumuntu omnene yesaba kancane uku noma hayi kwesaba angiqondile lokho kodwa ikakhulu imnene kakhulu kabi ayikuzwa kalisi nje niyazi njengoku usho into ebukhali nesikayo noma hlala phansi noma thula ngiqaphelile lokho futhi ngalalela amathepe emva kwakho Kodwa kwenzeka kanjalo ukuthi ngingakwenza lokho ngakho ngifuthi ngifuna niwakhumbule amazwami yabo futhi konke lokhu kuyathejwa yabo yonke into iyathejwa futhi ngiyacela wonke umdikoni akame endaweni yakhe yokugada futhi nikhumbule ukuthi niphansi kokuthunywa okuvela kuNkulunkulu ukubamba leso sikhundla singcwele yabo wonke umphatheli okufanayo umelusi ufanele alethe akusiyo indawo yomelusi ukuba dingeke asho lokho ngabaphatheli noma ngiqonde abadikoni ngokuba bangamaphoyisa ebandla Lokho ngokuthi uma abashadikazi abasha befika ngaphandle futhi bakhalisa amawutha futhi niyazi ukuthi ngokujwayelekile benza kanjani noma into efana naleyo emhlanganweni noma baphumele lapho nomama athumele intombazane yakhe ezansi lapha bese isuka iphume nomnye umntwana oyimbuka bese gijimela phandle lapha emotweni nonina ucabanga ukuthi sesontweni kanjalo Idiyoni lifanele ukubone lokho phakathi kokuthi ungena lapha bese uhlala phansi noma ngizokufaka emotweni yami bese ngiyise ekhaya kunyoko niyabo wena ufanele ukwenze lokho umlalo uthando luyaqondisa nebo njalo uthando loqobo luyaqondisa ngakho ufanele ukwazi kumele ukuqondisa futhi omama niyazi manje ukuthi kunendawo lapho yezingane zenu Ninabantwanyana niyakwazi ukwehlukile kunokwehla nenyuka esakweni yabo nani bani abadala nazi ukwehlukile kunokuxoxa futhi niqhubeka nezingxoxo zene hola yabo ningakwenzi lokho kulungile kumthokozisa uNkulunkulu uJesu wathi kulotshiwe indlu yami iyokwenziwa indlu yokukhonzela mkhuleko ukuthi ibizwe kanjani ngendlu yomkhuleko izizwe zonke futhi babethenga futhi bethengisa futhi weluka imichilo wayesexosha abantu baphuma eholo futhi impela sifuna ukuba lokho kwenzeke kule ndawo engcwele lapha ngakho asinikele izimpilo zethu uqobo ibandla lethu imisebenzi yethu esinikiweyo inkonzo yethu nako konke esinako embusweni kaNkulunkulu manje ngifuna ukufunda eminye imibhalo ngaphambi kokuba sibe nomkhuleko wokuyinikela futhi manje ke kungukuphinda kuyinikela nje ngoba ukunikela kwangempela kwenzeke eminyakeni engamashumi amathathu edlule manje ke njengoba sifunde lombhalo futhi sixoxe ngawo imizuzu embalwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzosilethela izibusiso zakhe futhi manje bekukhona enye into ebengizoyisho yebo lapha esasivame ukuba neziqophi khona nokunye sinekamelo lanjalo lapho labo ofuna ukuthatha ukuqopha kunezixhume eziyispesheli nayonke into lapho kuvela ngoembojeni omkhulu phakathi lapho kunamakamelo izingubo ezinde yonke into yenkonzo yobhaphathizo bese kuthi-ke into eyodwa abantu abaningi ubehlala njalo ephatheke kabi ngami abantu abaningi ababengakwazi ngempela umbhalo mayelana nokuba nesiphambano esinesifanekiso sikakristu endlini yokukhonzela ngiyakhumbula ngesinye isikhathi kwenzeka into ethize lapha mayelana nalokho nganginezimphambano ezintathu nomfowethu wanyakaza konke ngoba wezelinye ihlelo lithi isiphambano esinesifanekiso sikakristu sasichaza ikatolika ngifuna esinye esitudeni noma omunye umuntu noma omunye umkristu ozele ngokusha ukubasho ukuthi amakatolika linokuziqokela esiphambanweni esinesifanekiso sikakristu isiphambano esinesifanekiso sikakristu asimele bona ubukatolika lokho kumele uNkulunkulu umbuso manje abacobileyo bamele ubukatolika sikholwa ukuthi munye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu nalowo nguKristu kodwa amakatolika akholelwa kuzo zonke izinhlobo zabalabuleli izinkulungwane zabesifazane nabesilisa nayonke into noma yiliphi ikatolika elihle cishe impela elifayo liba ngumnxuseli manje isiphambano esinesifanekiso sikaKristu simele uJesu Kristu Inazi yini ukuthi amaKristu yasekuqaleni ngokomlando wasendulo webandla lasekuqaleni ayethwala iziphambano emhlane yawo noma eyapi ukukhombisa nokuzibandakanya kwawo njengamaKristu na? Manje amakatolika azisho ukuthi lokho kwakuyiwo kusobala azisho ukuthi ayengokuqala kodwa ibandla lekatolika lalingakahlelwa ngisho ngaleyo nkathi yabo kodwa amakristu ayethwala isiphambano nizwile abantu bethi ukuthwala isiphambano nibhekise lokho kwikatolika na?
It is the real Catholic. The universal Holy Ghost.
Ikatolika langempela ibandla likamoya ongcwele lomhlaba wonke weza kunjalo siyikatolika elingelokuqala ikatolika likholwa iBhayibheli niyabo bayibandla ikatolika inhlangano sikhululekile kuloko singukuqhubeka kwemfundiso yabapostoli singukuqhubeka umbhaphathizo kamoya ongcwele nazo zonke izinto ibandla lasekuqaleni elazimelayo nebandla lekatolika alinazo niyabo ngakho babeke isiphambano esinesifanekiso sikaKristu lapha esalethwayo esagawulwa emthini omncumo phansi kwalapho uJesu akhuleka khona leso yisiphambano esisifanekiso sikaKristu esithatha iminyaka futhi ngasinikwa ngumfowethu Agent Bride futhi ngifuna ukusinikela kanye nalendlu yokukhonzela futhi sithokozeleka kanjani leso noma ngabe ubani osilengisa lapho angazi ukuthi kwakungubani osilengisa lapha ngakwese kunqele sami waxolela isela ngakwese kunene sakhe lowo yimi futhi enye into esiyimeleyo lapho ikhanda lakhe likhothama njengoba nibone ukuhlupheka kwakhe noma yibaphi abantu abasibheke sengamele i-altare futhi ulindele wena lapha soni futhi uyobe ebheke phansi phezu kwakho Kamuva bazoba nokukhanya omncane kuhlezi lapha ukuthi uma kwenziwa ukubikezela ealtare ukukhanya kuyobanekela kulokho ukuthi uma abantu belapha nge wena uthi ukuthi ngelani lokho na ubungafanele ube nomfanekiso. Awu manje ke uNkulunkulu ofanayo wathi ungazenzeli naye mubu umfanekiso oqoshiweyo. uNkulunkulu ofanayo wathi yakha amakherubi amabili bese uhlanganisa amaphiko awo ngamacopo bese wabeka esihlalweni somusa lapho abantu begulela khona. Niyabo kuku ngaphandle kokuqonda niyabo. Ngakho lokho kuphefumulelwe futhi kulongiswe ngo endaweni yakhe efanele. Futhi ngiyabonga kakhulu ngokuba yilonga kwesekunene. Ngithemba ukuthi ungithethelele ngokuba mina maqondana nokweba noma yini kwangempela ngokwazi kwami angikaze ngikwenze empilweni yami, kodwa ngisebenzise kakhulu ngokungafanele isikhathi sakhe ngaze ngayeba leyo ndlela. Futhi ngenze izinto eziningi ebengingafanele ngizenze. Futhi ngiyabonga kuNkulunkulu uNkulunkulu kulokukusa ukuthi uthethelele izono zami.
And now I want to read out the book of 1 Chronicles 17 and just speak.
Futhi manje ngifuna ukufunda encwadini yeziKronike zokuqala ishumi lesikhombisa. Futhi ngikhulume nje cishe imizuzu emihlanu ngenkonzo yokunikelwa. Ngikhuleke sizobeke sesingena emlayezweni manje kwiziKronike zokuqala isahluko seshumi lesikhombisa.
Night came to pass as David sat in the house.
Manje kwathi lapho uDavid ezehlezi endlini uDavid wathi kuNathan umprofeti, pheka mina ngihlala endlini yomsedari kebo mphongolo wesivumelwane senkosi uphansi kwezilenge.
Then
wayesethi ke uNathan kuDavid, yenza konke okusenhlizeni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe.
And it came to pass.
Kepha kwathi ngalobo busuku izwi lenkosi lafika kuNathani lathi, hamba utshele inceku yami uDavide. Hamba utshele uDavide inceku yami ukuthi njalo isho kanje inkosi ithi, awuyikungakhela indlu kuba ngihlale kuyo. Ngokuba ngihlala ngandlu kusukela osukwini engakhuphula ngalo u-Israyeli kuze kube namuhla, kodwa ngangisematendeni nasemathabenakele ngamathabenakele. Kanti engihambahamba kuzo naye wonke u-Israyeli ngake ngakhuluma yini izwe nako yedwa bahluleli bakwa-Israyeli engabayala ukuba baluse abantu bami ngathi, aningakhelanga ngani indlu?
Now therefore
manje ngalokho uyakusho kanje uDavide uthi isho kanje inkosi yamabandla ithi mina ngakuthatha edlelweni ekwaluseni izimvu ukuba ube ngumbusi wabantu bami uIsrayeli.
And I have been with
uthi nganginawe nomaphi lapho wawuya khona, nganquma izitha zakho phambi kwakho, ngakwenza igama njengamagama abakhulu abasemhlabeni.
I would like to say at this place that David saw the same thing that we saw.
Ngithanda ukuthi kule ndawo ukuthi uDavide wabona into efanayo esayibonayo. uDavide wathi, akulungile ukuthi nina abantu ningakhele indlu yomsedari nomphongolo wesivumelwane sikaNkulunkulu wami usalokhu phansi kwezilenge. Lokho kwakuyizikhumba ezazikade zithungwe zahlanganiswa zezimvu nezilwane.
He said it isn't right for me to have a nice home.
Wathi akulungile kimi ukuba nekhaya elihle nomphongolo osivumelwane kaNkulunkulu wami lokuhleza etendeni. Ngakho uNkulunkulu wakubeka phezu kwenhliziyo yakhe ukwakha ithabenakele.
But David, being a man of love and consecration to God.
Kodwa uDavide eyindoda yoyothando nokuzahlukanisela uNkulunkulu, nokho wayechitha igazi eliningi kakhulu. Ngakho wathi uDavide khuluma lokho ebukhoneni bomprofeti wangalowo nyaka kwakunguNathani, futhi uNathani azi ukuthi uNkulunkulu wayemthanda uDavide. Wathi, Davide, yenza konke okusenhlizweni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe.
What a statement.
Inkulumo mbiko injepho yenza konke okusenhlizweni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe nalobo busuku obufanayo ukhombisa ukuzehlukanisela kukaDavid othandelwe kaNkulunkulu nezokuthi-ke ukubona ngabo lobo busuku azi ukuthi wayesesiphosisweni ukuthi wayengavunyelwe ukukwenza uNkulunkulu wayenomusa ngokwenele ukuba eze ehle futhi akhulume kuNathani. Futhi ngangihlala njalo ngiwathanda la mazwi. Hamba umtshele uNathani wami, hamba utshele uDavid enceku yami ukuthi ngakuthatha edlelweni nje wayengelutho.
I'd like to apply that here just a minute.
Futhi ngithanda ukusebenzisa lokho lapha umzuzu nje. Ngakuthatha kokungelutho futhi ngikunika igama. Unegama njengamadoda amakhulu esemhlabeni futhi ngithanda ukusebenzisa lokho ngemfihlo lokho ngendlela yokwenza iphuzu. Ngicabanga ukuthi eminyakeni embalwa edlule mina ngime ezansi edolobheni lapha futhi akukho muntu owayenginakekela, akukho muntu owayengithanda. Futhi ngangibathanda abantu kodwa akukho muntu owayengithanda ngenxa yemuva lomndeni kungesikho kodelela umama wami nobaba abaligugu. Ngifisa kanjani sengathi umama wayengaphila ukuba ahambe kule ndawo engcwele kulokhu kuza. Abaningi bezingwazi ezindala babeka imali yabo ukusiza yakhiwe lapha. Mhlawumbe uNkulunkulu kulokhu kuza uzobavumela babuke bengame ezibambelelweni. Kodwa umndeni wakaBranham wawungenalo igama elihle kakhulu lapha ngenxa yokuphuza. Akukho muntu ayefuna ukuzihlanganisa nami. Futhi ngiyakhumbula ngitshela umkami kungekudala, khumbula nje ukuthi ngangingakwazi ukuthola noma ubani ubaxoxe nami. Akukho muntu enginakekela futhi manje sengize ngicashe ukuba ngithole ukuphumula okuncane.
And these great things that he's done, and he gave me a.
Kuri manje inkosi sinikele ndawo enkulu na lezi zinto ezinkulu ezenzekile futhi nginike ngabandle kwegama elibi, nginike igama njengamanye amadoda amakhulu.
And he's cut off my enemies wherever I went.
Futhi ijuqule zonke izitha zami nomabi lapho ebengiya khona. Akukaze kube khona lutho luma phambi kwakho lapho kuye khona. Kodwa futhi ngiyabonga kakhulu ngalokho. Futhi ngangiyoke ngazi kanjani njengomfanyana uma ninikinikana enhla lapha ibanga lezindlu ezintathu kusuka lapha ukuya esikoleni iNgemvili ngenkathi ngiyinhlekisa esikole ngenxa yokuba manikiniki kakhulu futhi ngishishinize echibini elidala na. Ngaze ngazi kanjani ukuthi phansi ngaphansi kwalolo chibi kwakulele imbewu yomnduzi eyayingaqhakaza njengalena na. Futhi ngaze ngazi kanjani ukuthi kungekho muntu oxoxa nami kepha nokho yayizonginika igama elalizohlonishwa phakathi kwabantu bayo na.
And now David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said,
futhi manje uDavid akavunyelanga ukwakha itempeli, wayengenakukwenza kodwa yathi ngiyovusa enzalweni yakho futhi iyokwakha itempeli, nalelo tempeli liyoba yitempeli elingwene phakathi futhi phezu kwendodana yakho indodana kaDavid iyoba ngumbuso ongwene phakathi iyolawula. Solomoni indodana kaDavide ngokwemvelo kusukela emandleni ayo kwemvelo yakhela inkosi indlu ithempeli.
But when the real
Kodwa ngenkathi kufika inzalo yangempela kaDavide, indodana kaDavide, yabatshela ukuthi kuyofika isikhathi ukuthi kwakungeyi kubakho tshe lishiya phezu kwelinye lalelo thempeli, kodwa yazama ukubakhombisa elinye ithempeli.
John the Revelator over in the book of Revelation.
John Mambuli ngale ncwadini yesambulo walibona leli tabernakele isambulo samashumi amabili nange wabona ithempeli elisha liza lehlela phansi livela ezulwini lihlotshisiwe njengomlobokazi wayehlotshisele umyeni wakhe.
And a voice out of the temple said, behold,
lephimbo livela ethempelini lathi, bheka ithabenakele likaNkulunkulu likubantu noNkulunkulu uyakuba nabo, futhi bayosula zonke izinyembezi emehle nabo, futhi akusayi kuba khona kulamba, lungabe lusaba khona usizi, bungabe kusaba khona ubuhlungu noma ukufa, ngokuba izinto zakuqala zidlulile.
Then the true son of David, as we're going to
see, indodana kaDavide yangeqiniso, njengoba sizobona kulezi zifundo ezizayo kuleli viki, iyofika-ke ethempelini layo, ithempeli likaNkulunkulu, ithabenakele langempela eye ukuyolakha manje. Ngokuba yathi kuJohane 11, ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi, futhi ngiyohamba. Yeqala ukuthini ngalokho na? Selivele laziwa phakade, futhi ngiyoya ukunilungisela indawo, futhi ngiyobuya futhi ukuba nginamukele kimi uqobo. Futhi kuzobala siyazi lokho kuyoba sokunyakela omkhulu ozayo, nenzala kaDavide engeqiniso yothatha isihlalo sobukhosi enguJesu Kristu, futhi lapho iyobusa phezu kwebandla njengomlobokazi wayo endlini nayo naphezu kwezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli iphakade lonke. Nalezi zindawo zincane njengoba uDavide wayengenakulakha ithabenekele likaNkulunkulu langeqiniso, ngoba wayengakulungiselele ukukwenza. Yayingekho into ayengayenza, wayengofayo futhi wachitha igazi. Kunjalo nanamhlanje kithi asizimisele ukwakha ithabenekele likaNkulunkulu langeqiniso, munye kuphela ongenza lokho, futhi lisekwakhiweni kwalo manje. Kodwa leli thabenakele elincane ngokuhambisana ethempeli uSolomoni amakhela lona, nangokuhambisana namanye kuphela ayizindawo zesikhashana zokukhonzela kuze kufike isikhathi lapho ithabenakele langempela liyomisa phezu komhlaba, nokulunga kuyobusa kusukela esibhakabhakeni kuya esibhakabhakeni. Futhi usizi alusayi kuba khona, akusayi kubakho mingcwabo eshingelelayo kulelo thabenakele, imishado ayisayi kubabikho, ngokuba umshado iyoba ngumshado wodwa mkhulu waphakade, kuyoba isikhathi esimnandi kangaka pho. Kodwa asizimisele enhliziyweni yethu namhlanje ukuthi esikhumbuzweni futhi silindele lelo thabenakele ukuba lifike, ukuthi sizozibumba kakhulu isimilo qobo lwethu ngumoya wakhe, ukuthi sizokhonza kule ndawo kube sengathi sasikuleyo enye indawo silinde leyo ndawo ukuba ifike. Manje asime ngezinyawo zethu.
As I read the Holy Script,
futhi njengoba ngifunda umbhalo ongcwele, ngase ngibona amazulu elisha nomhlaba omusha, ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Mina Johane ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehle uvele ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshisele umyeni wakhe.
And I heard the voice out of heaven saying,
ngase ngizwa izwi livele ezulwini lithi, bheka ithabenakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo futhi babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo futhi abe nguNkulunkulu wabo. Asikhothamise amakhanda ethu manje.
Our heavenly Father, We stand in awe. We stand in respect and in holy reverence.
Baba wethu sezulwini, simi sinovalo, simi ngenhlonipho, nasenhloniphweni yokuzithoba engcwele, futhi sicela wena Nkosi ukuba wemukele isipho sethu, ukuthi usiphe umusa, imali, ukuba silungiselele indawo yokukhonzela wena.
There's nothing or no place that we could prepare upon the earth.
Kukho lutho noma kukho ndawo ebesingayilungisa phezu komhlaba ebingafanele umoya kaNkulunkulu ukuba uhlale phakathi, kodwa sinikela lokhu kuwe njengophawu lothando lwethu nemizwa angakuwe Nkosi, futhi siyakubonga ngazo zonke izinto esenzele zona.
The building and the grounds being
futhi manje isakhiwo nezinkundla zingezinikele kudala enkonzweni, futhi siyakubonga ngezinkumbulo kube yikho.
And now, Lord God, as a vision,
futhi manje Nkosi Nkulunkulu, njengoba umbono wabhoboka eminyakeni eyadlula, uzwakalisa lokhu ukuthi ngibone izakhiwo zindala abantu ake abakuzo, futhi bezilungisiwe, futhi zenziwa zaba zintsha, futhi ngabuyiswa ngaphesheya komfula.
Now, Lord God, creator of heavens and earth, we stand as the people of thy fold. We stand as the people of thy kingdom.
Manje Nkosi Nkulunkulu, mdala wamazulu nomhlaba, simi njengabantu bomhlambo wakho, simi njengangangabantu bombuso wakho, futhi kanye nami uqobo nomelusi nebandla bantu, sinikela lesi sakhiwe enkonzweni kaNkulunkulu somandla, ngegama likaJesu Kristu indodana yakhe, sibe senkonzo kaNkulunkulu nangenhlonipho yokuzithoba nezinhlonipho zikaNkulunkulu. Futhi kwangathi ivangeli lingageleza kanjalo kusukela kule ndawo liyoze libangele izwe ukuba lize livele amagumbini amane embulunga yomhlaba ukubona inkazimulo kaNkulunkulu iphuma kulo, njengoba wenzile esikhathini esedlule. Kwangathi inkathi ezizayo ingaba nkulu kakhulu izikhathi eziningi.
Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word.
Baba manje sizinikela thina uqobo enkonzweni ngezwi lakho konke kuphakathi kithi Nkosi, inhlangano yebandla nabantu bayazinikela kuloku kuza ekuzweni izwi. Futhi thina njengabafundisi siyazinikele kushunyayelweni kwezwi ukuthi sibe ngabakhona manje kuyizikhathi kungesikhathi, sisola, sikhuza ngakho konke ukubekezela. Njengoba kulotshiwe lapho etsheni legumbi kusukela eminyakeni engamashumi amathathu edlula, wena wathi kuyoba khona isikhathi siyofika labo abantu bengayi kuvuma isifundiso esiphilayo, kepha baya kuzibuthela abafundisi benokubatshwa yizindlebe, futhi baphenduke eqinisweni baye ezinganekwaneni. Nkosi, njengoba sizamile ukubamba izwi liphumele kubantu, kwangathi singaphefumulelwa futhi siqiniswe ngomzamo ophindwe kabili. Nkosi, njengengxenye ephindwe kabili kamoya ugadla phezu kwendawo, kwangathi umoya ongcwele,
as it was in the day of the dedication,
njengoba kwenzeka ngosuku lokunikelwa kwethempeli, ngathi uSolomoni ekhuleka umoya ongcwele esimweni sensika yomlilo onefu, wangena ngomnyango ongaphambili, kwagingikela phezu ngakumakherubi, kwawelela endaweni engcwele, futhi lapho kwathatha indawo yakho yokuphumula. Oh Nkulunkulu, Solomoni wathi uma abantu bakho besekhathazweni noma kuphi, babuke kule ndawo engcwele futhi bakhuleke, khona-ke uzwe usezulwini. Nkosi, kwangathi umoya ongcwele kulokhu ukuza ungangena kuzo zonke izinhliziyo kuyo yonke imiphefumulo ehlukaniselo phakathi laba. Ebhayibhelini liyasho ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu yayinkulu kakhulu kwaze kwathi abefundisi abangakwazi ngisho nokukhonzisa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu.
Oh,
Nkosi Nkulunkulu, makuphinde futhi njengoba sizinikela thina kuwe nebandla ekunikelweni kwenkonzo futhi kulotshiwe, celani futhi niyokwemukela.
And we commit ourselves with our offering of the church this morning to you for service.
Futhi siyazinikela nomnikelo wethu webandla kulokhu kukusa kuwe ngenkonzo, ngezinkanyiso zosuku lwamuva, ngezinkanyiso zesikhathi sokudla, ukuze silethe induduzo nokukholwa kubantu abalindile, olindele ukufika komyeni, ngokugqokisa umlobokazi evangelini likaKristu, ukuba iNkosi uJesu imemukele.
This we dedicate myself, Brother Neville, and the congregation to the service of God in the name of
Logos yakunikela qobo lwami umfowethu Neville nenhlangano ebandla enkonzweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu Christu. Amen. Ningahlala phansi.
David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house.
David, wathi ngajabula lapho bethi kimi, masiyendlini yenkosi, futhi kwangathi ngaba nathi njalo ukuthi uma iphathwa siyojabula kubuthana endlini yenkosi. Amen.
Now,
manje emva kwenkonzo encane yokunikelwa nginehora manje futhi manje khumbulani nje manje ukuthi sizinikele kukuphi enhloniphweni yokuzithoba ubungcwele ukuthula phambi kwenkosi sikhonza phambi kwenkosi futhi nje nithobe ngakho konke ningakwenza endlini yenkosi. Futhi manje, futhi uma inkonzo siphelile, masinge emva kokuba inkonzo isikhishiwe, nisuke sakhiweni, yabo, nalokho kunikeza umlindi miyanga isikhathi sokungena lapha, futhi ayihlanzele isikhathi esilandelayo, futhi ilungele, bese kuthi ke akusikho ukudideka endlini yenkosi. Futhi ngicabanga ukuthi indawo izohlanzwa cishe imizuzwini eyishumi nanhlanu emva kokuba izinkonzo isikhishiwe, qinisekani ukuthi ninobunga ixhawulane na wonke umuntu futhi nimeme wonke umuntu ukuba abuye. Futhi sibheke ukuba sibe nayo kuleli viki elizayo manje enye izinkonzo ezinesizotha kakhulu impela seyake yabanjelwa eThabanakele siyilindele. Manje ngingi akungaze kuntwele kimi selokhu into ethize kuze kube yizikhathi eside sesileyithi amahora amancinyane izolo ebusuku emkhulukeni ngaqala kubona into ethize. Ngakho ngithemba ukuthi lesi kuzoba yisikhathi esikhulu engikholwa ukuthi kuzoba yizo uma iNkosi izosisiza. Manje ngenkathi ngithi izikhathi ezikhulu manje ngizokhuluma ngele thize ngalokho kulukukusa. Yazi, lokho umuntu akubiza ngokuthi kukhulu ngesinye isikhathi akukukhulu, kodwa lokho uNkulunkulu akubiza ngokuthi kukhulu, umuntu ukubiza ngokuthi kungubula, nalokho uNkulunkulu akubiza ngokuthi kungubula, umuntu ukubiza ngokuthi kukhulu. Ngakho mazikhumbule lokho, sikale lonke izwi. Manje izinkonzo zinde ziyohoshwa ngoba inkonzo elikhuni okuningi ukufundisa ukwehlukaniselwa futhi nje indawo engihlala kuyo abantu bayazama nje bafuna kungondla nganoma yini kodwa ngibathi awu wehle kakhulu sisindweni futhi Branham yonke into kodwa kade ngisenkonzweni njalo ngifanele ngisuke lapha ngesonto elizayo ebusuku ukuba ngiye kwenye masinge impela eMexico. Ngakho kuyinto elikhuni nje ngakho kodwa ngizama nje kuyeka kuninga kakhulu ukuthi futhi ngizenze ngilungele futhi ngiyakhumbula kuloku kusa kubona umfowethu Juno Jackson nomfowethu Radel nabefundisi abahlukene nokunye macala onke uNkulunkulu anibusise nonke.
Now
Manje ngifuna ukukhuluma kini kuloku kuza phezu kwendaba nginamanothi athize abhalwe ngayo lapha futhi ngifuna kufunda kuqala encwadini kaIsaya isahluko samashumi amahlanu nantathu manje nisaphenya kuyo ngithanda ukwenza isimemezelo noma ezimbili Lokho kulobusuku ngifuna ukukhuluma ngale ncwadi ngiyenze ibhuloho phakathi konyaka webandla ugcina kuye kuvulweni kophawu manje kunesikhalo esikhulu kakhulu phakathi lapho futhi ngaphambi ngenkathi ngiphethe eminyakeni yebandla ngakhuluma futhi lapho ngamasonto angamashumi esikhombisa kaDaniel masinya kukulandela ngoba kwabophela phakathi ngase ngithi manje uma kuze kwenzeka ngathatha ezimpawu ezisikhombisa ngizofanele ngiwayeke lamasonto angamashumi esikhombisa kaDaniel ukuze ngibophele ezimpawini ngishiya into eyodwa evulekile nalezo kwakuyisahluko sesihlanu Sengwadi namathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa ukuthi sizothatha lokho kulobusuku. Sifuna ukuzama kusephambi kwesikhathi kulobusuku. Kanjani ngami? Senivele niyakuphatha, nikuphathile, niqale ngaphambi kwesikhathi na? Kanjani mayelana nakho? Wonke umuntu angaba lapha cishe ngelisikhombisa ngqona, lungile. Asiqale inkonzo evamile ligamenxe lesithupha, inkonzo yamaculo futhi ngizoba lapha ngelisikhombisa. Mesa kuthi ke iviki lonke sizokwenza ukuqala kwasekuqaleni futhi thina manje siza akukho umuntu othanda ukucula njengoba kwenza amaKristu siyakuthanda ukucula siyazithanda lezo zinto kodwa manje sigwenye into manje sisezwini yabo ngakho asihlale nalelo ngqo manje sizohlala nalo sisekufundiseni futhi ningaqonda ukuthi kungubunzima obukhulu kanjani kimi yabo Ngoba uma ngifundisa noma yini eliphutha ngidinge ngiphendule ngayo yabo futhi ngakho ngifanele ngithathe kushiyo noma ubani ngifanele kuphefumulelwe futhi ngikhole ukuthi izingelozi ezisikhombisa ebambele imidume isikhombisa zizosipa khona yabo futhi manje kuIsaya isahluko samashumi amahlanu nantathu sika Isaya ivesi lokuqala noma lesibili ngifuna ukubuza lo mbuzo manje lokho kumayelana nezimpawu ezizikhombisa nhlobo lona ngumlayezo nje ngokuba bengazi ukuthi bengizoba nokunikela futhi angekwazanga kuye kulokho ngoba bengingeke ngibe nesikhathi kodwa ngicabangile okwenkonzo encane nje eyokunikelwa inkonzo encane isikhumbuzo saleli bandla noma inkonzo encane engeyokunikela njalo bese bebe singebe khona isikhathi ke sokungena kulokho engifuna ukukusho yabo lokho kuvula kwencwadi ngakho ngizoyivula kulobu busuku futhi manje lena inkonzo encane nje izohlangana thakakade phakathi nayo nokho ngakho manje lalelani lonke izwi libambeni futhi uma nilithatha emathayipini kumbe noma yini khona-ke hlalani ngona lokho kufundisa kwetheyipu ningasho lutho kuphela lokho kushiwe yileyo theyipu shona nje khona impela nje kushiwe yitheyipu yabo manje ngoba ezinye zalezo zinto sizoqonda yonke inqoba ngalokhu manje ukuthi kungani kungaqondwa kahle yabo futhi niqiniseke shona nje khona nje kushiwe yitheyipu ungasho lutho lunye yabo isizathu angizishona lokho ngezingami nguye okushoyo yabo futhi izikhathi eziningi kakhulu ukuthi deka abantu bayasukuma bese bethi awu sibani bani wathi kwakusho ukuthi nokuthi nje kuyeke ngendlela kungayo yabo leyo ndlela esifuna ngayo iBhayibheli indlela nje iBhayibheli likusho ngayo leyo ndlela esikufuna ngayo nje kanjalo ningafaki ukuhumusha kungokwenu kukho sekuvele kuhunyushiwe yabo manje ngubani wakholwa ngesikuzwileyo na ingale yenkosi yembulelwa bani na Ake ngikufunde futhi manje ngokusondela ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na umbuzo ingalo yenkosi yembulelwa bani na ngamanye amazwi uma nikukholiwe sikuzwileyo khona-ke ingalo yenkosi yembuliwe niyabo ngubani okholwa ngesikuzwileyo na ingalo yenkosi yembulelwa bani na
Read also in the book of St. Matthew.
Manje ngifuna kufunda futhi encwadini yevangeli likaMatthew Ngcwele isahluko seshumnanye sikaMatthew Ngcwele futhi manje lethala amaphepha enu nezinto ngoba njalo njalo si uma ungenasi siqophi ulethe iphepha lakho ukuze sikuthole isahluko seshumnanye sikaMatthew Ngcwele amavesi amashumi amabili nanhlanu nelamashumi amabili nesithupha ishumnanye amashumi amabili lesithupha nelamashumi amabili lesikhombisa kulungile uJesu ekhuluma emkhulekweni ngifuna kuqala kancanyana emva kwalokho azikwenze kube yivesi lamashumi amabili nehlanu nelamashumi amabili nesithupha ngikholwa ukuthi lapho engimemezele khona lokho ngokuba benginakho kumakwe lapho ebhayibhelini lami.
At that time Jesus answered and said,
Hallelujah. Jesu waphendula wathi ngiyakubonga oh baba nkosi yezulu nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi wakwambulela izingane.
Even so, Father,
yebo baba ngokuba kuba kuhle kuwe ukuba kube njalo.
Catch those two scriptures. Who has believed
ubani okholwe ngesikuzwileyo na futhi ingalo yenkosi yembulo labani na. Ngisho kanjalo ke uJesu wambonga uNkulunkulu ukuthi wayezifihlile izimfihlakalo kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi azembule ezinganeni zona eziyofunda ngokuba kwaba kuhle uNkulunkulu kwenza lokho.
Now from this text,
manje kulendikimba noma ingqi kusukele kufundweni kwalombhalo ngihosha lendikimba uNkulunkulu ezifihla ebululeni bese ezembula kobufanayo. Manje ngokwamatheyiphu ngilokhu ngiphindaphinda kanjalo ngenzela amatheyiphu niyabo ngoba bayakutheyipha niyabo uNkulunkulu ezifihle ebululeni bese ezembula kobufanayo.
Kuyaxaka
ukucabanga ukuthi uNkulunkulu uyenza kanjani into enjengaleyo. UNkulunkulu uyozifihla entweni elula kabi eyobangela abahlakaniphileyo ukuba bakugeje ngamamayela esigidi bese ke jika ibuyele emuva ngo kulokho enye into elula ebululeni bendlela yakhe yokusebenza abuye aphume azembule ngqo futhi. Bengicabanga ukuthi kwenze indikimba ukuze sitadishe lokhu ngaphambi kokuba singene ezimfundisweni ezinkulu zezimpawu ezisikhombisa. Abaningi bayamgeja ngendlela azembula ngayo. Manje abantu nemibono yabo ngalokho uNkulunkulu afanele ukuba yikho nokuthi uNkulunkulu uzokwenzani. Futhi njengoba ngenze isitatimende esidala izikhathi eziningi ukuthi umuntu uzalokhu engumuntu. Umuntu njalo nika uNkulunkulu udumo ngalokho akwenza futhi njalo ubheke phambili kulokho ayokwenza futhi enganaki lokho akwenzayo nebo ingalo ndlela abakugetsha ngayo babuke emuva futhi babone ukuthi kuyinto enkulu kangakanani akwenzile kodwa bayehluleka ukubona ukuthi kuyinto elula kanjani ayisebenzisa ukuyenza ngakho nebo bese ke bebheka phambili futhi babone into enkulu ezayo ezokwenzeka futhi ngokuphindwe kasishiya ngalolunye kokuyishumi sekuvele kuyenzeka ngakubo ngqo futhi kulula kabi ngangokuthi abakwazi nebo. Ngolunye usuku indoda enhla lapha eyuthika futhi uma abanye babantu bakube lapha angikusho lokhu nganoma yikuphi nganoma yikuphi ukudalula indoda ngokuba yishinga yayiyiqhawe lidala lempu yombango futhi ngikholwa ukuthi yayi angazi ukuthi yayingakuliphi icala kodwa ngikholwa ukuthi yayingumshokobezi kodwa yayingumpikinkolo futhi yayisho ukuthi yayingekho into ekuthiwa nguNkulunkulu yayakhe yuthika igama layo kwakunguJim Tosi. Baningi benu bantu bangahle ukuba babemazi. Ungiphe amaningi ikhabe ngenkathi ngisengumfo omncane wayevame ukutshala amakhabe ezansi phezu komfula ekugcineni phansi lapho futhi wayengumngane impela kubabayi wami. Kodwa wathi ngolunye usuku enye yezinto ezinkulu ezigqame eyake yashiyo kuye ngokuphambana manje ngangizokumfanyana nje ngalezo zinsuku.
But
kodwa ngokuphambana nenkolelo yakhe okwambangela ukuba suka ahambe futhi agobise ekhanda lakhe futhi akhale futhi ngakuqonda lokho ngalokhu indoda ngokuhle kakhulu yaphendukela kukristu ineminyaka cishe ngamashumi esishiyagalombili nanhlalo ubudala wabuza intombazanyana ngolunye usuku eyayivela kuSaint Scholes ukuthi kungani yayichithe isikhathi sayo ngokwenza into enjengaleyo na. Yathi ngoba yayikholwa ukuthi wayekhona uNkulunkulu. Mnumzane Dorsey washo ukuthi wathi kana ngephutha kakhulu ukukholela into enjengaleyo.
And said that the little girl stooped down and picked up a little flower
Yakoba yaseyikha imbali encane emhlabathini yayingcothula ezicebeni zembali yaseyithi nomzala Dosi ngangitshela ukuthi lokhu kuphila kanjani na. Kwaba lapho ke ngingathi qala kuhlolisisa emuva wayengathi kumntwana awu imile emhlabayeni bese kuthi ke imibuzo yayingaphenduka ihlehle umhlaba wavelaphi na leyo mbewu yafika kanjani lapha na kwenzeka kanjani na uqhubeke njalo 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 futhi kuhambe njalo kubuye aze abone yabo akusize izinto ezinkulu ezikhangayo ezicabanga ngazo kodwa kuyizinto ezilula uNkulunkulu anguye kakhulu ngempela kuze ubulula ngakho kuyamthokozisa uNkulunkulu kuba zembule bese zifihla bese zifihla futhi yazembule kwezilula izinto ezincane kubeke ngaphezulu phezu kwekhanda lomuntu.
If you say why would a just
ngoba uma ubungathi kungani uNkulunkulu olungile yenze lokho na ingoba lowo muntu wenziwa ekuqaleni ukuba angazami ukuzigudlukela umuntu wenziwa ukuba athembele ngokupheleleke uNkulunkulu. Yalazi zathi sifaniswa namawundu noma izimvu. Imvu ayikwazi ukuzihola, ifanele ibe nomholi, nomoya ongcwele ufanele ukuzihola. Ngakho umuntu wenziwe ngaleyo ndlela, noNkulunkulu wenza konke kwemisebenzi yakhe kube lula kakhulu, ukuze olula akwazi ukuqonda. NoNkulunkulu uzenza belula kanye nolula ukuze aqondwe ngolula ngokunye wathi kuIsaya wamashumi amathathu nanhlanu ngiyakhona wathi nakuba kuyisiwula asiyikweduka kuye kulula kabi futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu kakhulu size sikulindele ukuba ngenye into ethize enkulu futhi sigeja into elula sikhubeka phezu kobulula simgeja kanjalo uNkulunkulu kungokukhubeka phezu kobulula. UNkulunkulu ulula kakhulu kuze kuthi izifundiswa ezinkulu zalezi zinsuku nazo zonke izinsuku zimgeje ngamamayela isigidi ngoba ezinhlakanipweni zazo ziyazi ukuthi ayikho into enjengaye mkhulu kakhulu kodwa esambulweni sakhe usenza sibe lula kakhulu zihamba ziyothi ngqu zeqe ngaphezu kwazo futhi zisigeje. Manje kutatisheni lokho kutatisheni konke nalibani bagashe lapha uma niya emakamelweni enu asehotela labahamba ngezimoto thathani lezo zinto futhi nizindle ngazo. Sinazo isikhathi sokuhlaziya njengoba kufanele kuhlaziywa kodwa ngifuna nikwenze uma senifika ehotela labahamba ngezimoto noma ehotela kumbe noma yikuphi lapho nihlala khona noma ikhaya hlanganani ndawonye futhi nikutadishisise
by the way that he reveals himself. For he is so great.
Ngeja ngendlela zembula ngayo ngokuba mkhulu kakhulu nokho uzifihle ebululeni ukuba azazise kwabancinyane. Ngebo ningazama ukuthola ukukhulu ngoba ukweqa ngaphezulu kodwa lalelani ubulula bukaNkulunkulu khona ke nithola uNkulunkulu khona lapha ngendlela elula. Abaphucuke kakhulu ukuhlakanipha kwezwe ofundile njalo uyamgeja. Manje angikho lapha futhi ngiyazi kunothisha besikole ababili noma abathathu engaziyo ngabo behlezi phakathi lapha.
And I'm not here to
futhi angikho lapha ukuphambana nesikole nemfundo futhi ngizama ukusekela kungafundi nokubhala angikho lapha ngalokho kodwa okuyikho abantu babeke kakhulu okuningi kakhulu phezu kwalokho sebeze ba ngisho nasemakholiji nokuye nokuye bageja yona impela into uNkulunkulu ayibeke phambi kwabo Ingakho ngingamelene nabazalana abasemahlelweni kodwa angimelene nenqubo yamahlelo ngoba lizama ukuzidumisa futhi lifundisa befundisi bale ndaweni thizethizeni kuze kuthi uma bengenakho kufundiswa kwasesikoleni nemfundo kufanele bayaxoshwa futhi bafanele bamele ukuhlolwa yisazi sezifo zengqondo nokunye nokunye Ngingaze ngicabanga ukuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ukuhlola umfundisi ngesifo sengqondo kodwa ukumhlola ngezwi yabo bekukungaba indlela kaNkulunkulu yokuhlola umuntu wakhe amthumileyo kuba nezwi shumayela izwi manje namhlanje sishumayela ifilosofi ukuze ibamba ngomoya ophansi sishumayela isivumo kholo nobuhlelo ngezinto eziningi kakhulu futhi sishiye izwi ngoba bathi lingeqondwe lingaqonda wethembisa ukukwenza manje sicela yena ukuba kwenze
Now we're going to take a few characters here for a few minutes Let's notice in the days of
Manje sizothetha abalingiswa bambalwa lapha emzuzwini embalwa ake siqaphele emhleni kaNoah usuku lukaNoah uNkulunkulu ubone ukuhlakanipha kweze kugcizelelwe kakhulu impela futhi kuhlonishwa wathumela umlezo lula ngobuntu olula ukuba khombisa ubukhulu bakhe
Now we know that in the day
Manje siyazi ukuthi ngosuku luka kaNoah bazisho ukuthi impucuko yayinamandla kakhulu ngaleyo nkathi ngakokuthi azigazi zifinyelele kuleyo ndawana namanje empucukweni yethu yesimodeni futhi ngikholwa ukuthi kuyothe kugcineni kufinyelele kuyo ngoba inkosi yethu yathi njengoba kwenzeka emhleni kaNoah kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu yanikeza izinye iziboniso Futhi bakha isivivane nekhanda elikhulu nebhubesi eliqoshwe ngetshe lapho eGibhithe. Futhi bakha izinto ezinkulukazi thina esingenamandla namhlanje ukwakha izinjalo ngawo. Babe nokugqumisa ukuthi babekwazi ukugqumisa umzimba ukuwenza ubukeke ngokwemvelo kakhulu ngakokuthi usahlezi namhlanje. Thina singeke senza izidumbu esomisiwe ukuze silondoloze namhlanje. Asinazo izinto zokusenza ngazo. Ngabe nemibala ebambelele iqine ngqi iminyaka ezinkulungwane ezine noma ezinhlanu eyadlula usalokhu uhlezi ungumbala ofanayo nje owunjani nabo azinayo njengaleyo namhlanje nezinto eziningi ezinkulu zaleyo mpucuko kukhuluma ngobukhulu bayo phezu kwempucuko yethu yesimodeni futhi ngakho ungazibonela ukuthi kanjani imfundo nesayense yezimpawu ezinjalo esisasele nazo ukuthi wakukhona impucuko enjalo kufanele ukuthi kwakuyimpucuko enkulu kanjani awu lezi zikhumbuzo ukuthi ye kanjani isayense nempucuko yesimodeni nemfundo yayingefanele kubantu bafanele yayifanele kwakulukhulu ukuba nayo ngiqakele noma yikuphi ukungafundi nokubhala phakathi kwabo nhlobo futhi ngakho uNkulunkulu ehlelisisa ngalezo zokuphatha ezinkulu ngalolo suku ezincubweni zabo wayengeke mhlawumbe athole uhlobo olufanele lomuntu waze wathola ongakwazi ukufunda nokubhala mhlawumbe umlimi ogama linguNowa umelusi wezimvu futhi wamnika umlezo wakhe ukuba ushumayele kubantu lowo wawulula kakhulu olwazini nzulu lwabo lwangalolo suku abantu baze bakhubeka phezu kobulula bomlayezo futhi nokho umlayezo wawungukuthi ebusweni besayense umpedukazwe yayingaba khona kanjani imvula ezibhakabhakeni ibe yayingeke imvula phezulu lapho nani yabo nomlayezo lula wokwakha umkumbi ukwakha into ethize kungena kuyo ukuthi akukho mbanzi wokunta ntiza ngani uba uhlanya futhi uba yiyiyiyi ebesingakubiza ngokuthi uma nizoxola ngesisho sanamhlanje ngumuntu oyinqaba futhi cishe bonke abantu bakankulunkulu bangumuntu oyinqaba nebo banguye ngiyajabula ukuba ngomunye wabo ngakho niyazi bahlukile emkhondweni wesimodeni sempucuko ngakho baba yinqaba abaxakile wathi abantu bakhe wayengabantu abazuziweyo abayinqaba abaxakile kodwa ubupristi bakamoya isizwe sobukhosi benikela ngemihlatshelo yakomoya kunkulunkulu izithelo zezindebe zabo benika udume egameni lakhe abantu abanjepho unabo futhi qabelani manje kufanele ukuthi wakuyinto enkulu kanjani ngalolo suku ukuba olunye uhlanye luphumele ebandleni uhlanye futhi lushumayele ivangeli elalibonakala liphumela phela emgqeni endleleni yabo yokukholwa nososayense ngani kwakungubuhlanya nje ukuthi babengafakazisa kanjani ngokwesayense ukuthi kwakungekho mvula lapho kodwa lo melusi wezimvu olula wakhona uma unkulunkulu wayethe lalizokuna lalizokuna niyabo futhi ngakho qhathanisani nje lokho nenamhlanje mayelana nomunye umuntu ephiliswa bathi kuyingozi kuphela ngingafakazisa ngokwesayense kini ukuthi umdlavuza noma utho noma into iselokhu ilapho kodwa ekholweni elilula ayisekho nabo ngoba alibheki utho libheke isithembiso ngokufanayo nje njengoba kwenza uNowa ngakho aliboni yini njengoba kwenzeka emihleli kaNowa yakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu ngokwesayense akukho muntu udokotela ubengathi buka lapha isigaxa sakho siselokhu sikhona umdlavuza wakho usele ingalo yakho ikhubazeke njengoba yayilokhu injalo uyahlanya futhi kumbulani lowo ngumoya ofanayo wasemihleleni kaNowa owathi akukho mvula phezulu lapho singaciba inyanga ngamathuluzi futhi akukho mvula lapho kodwa uma uNkulunkulu ethe kuyoba khona imvula lapho ngokuba akukhona kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo nokukholwa ngothatha indawo yakho yokuphumula yokugcina ezwini likaNkulunkulu yilapho okuthola khona indawo yakho yokuphumula ngiyaqonda na indawo yokuphumula kwakho isezwini likaNkulunkulu yilapho uNowa akuphumuza khona uNkulunkulu usho njalo lokho kwakuxazulula manje uma niqaphela futhi manje uNowa ekukholweni okunjalo waye uhlanya nabantu banamhlanje abakholelwayo embhaphathizweni kamoya ongcwele
now the church says these people are fanatics they're nothing but a bunch
manje ibandla lithi laba bantu bayizinhlanya abayilujwe kodwa isigejane sisetshenziwe esinamadlingoze abantu abaphaphazelayo kodwa baze kancane ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisa lokho yisithembiso futhi kuNowa akulelabo ukuthi babeshwa kangakanani ikhehla lalisangena ingqondo ukuthi lalinephutha ngokwesayense futhi ngokwengqondo lalinephutha kodwa uNowa kwakuyizwi lenkozi noNowa wadlala nalo yahlakaniphile nabalokuqonda bakhubeka phezu kobulula balo futhi balahlekela ngobubona ukusola unjepho okuyikho kuleso sizukulwane bantu abaningi bathi ukuba ngangiphile emuva lapho qabo wawuyothatha isimo esifanayo ngoba namhlanje kuye impela into efanayo iphinde ikhiqizwa futhi namhlanje kuphela kwesinye isimo bagubeka phezu kwayo namhlanje njengoba nje benze ngaleyo nkathi Ungaba zenga lezo zinsuku babe nenqaba yabashumayeli. Kodwa Noah wayephefumulelwe nguNkulunkulu futhi uNoah wayengabuka phandle bese bona lokho kwakuzokwenzeka futhi azi ukuthi isizukulwane siphingayo nesibi ngengaleso ukuthi uNkulunkulu wayengeza ukusivumela sime.
So what can we do today? But see the same thing.
Ngakho singenzani namhlanje? Kodwa ubona into efanayo, iSodoma neGomora lezimodeli yabo ababi abantu abaphingayo bephuthuzeke kakhulu enzulwini lazo ukuthi bakhumbeka phezu kobulula bokuzibonakalisa kukaNkulunkulu kobuyena nezwi lakhe kumbiza ezwi lakhe. Ukho muntu ezweni Rosela noma futhi ongasho ukuthi asiboni ngathi lona impela izwi likaNkulunkulu libonakaliswa zona impela isithembiso zezinsuku zokugcina zona impela izinkanyiso zakusihlwa ebizo khanya singabantu abanenhlanhla ukubona lokho futhi lapho yizwe liphucuke kakhulu ufihliwe kubo uJesu wathi kuNkulunkulu uBaba wathi wakuthokozisa ukukufihla kubo. Yebo, Baba ukufihlile. Makuthi bonani nokuhlakanipha kwabo. Yebo, kwakungukuhlakanipha kwaqala ukugingqika kwebhola enkucukucwini yesono ekuqaleni. Ngokuba uEva wayefuna ukuhlakanipha ngenkathi edibana noSathane, futhi uSathane umupha khona, yebo. Futhi ukuhlakanipha kuphambene nezwi. Asicelwa ukuba sibe nokuhlakanipha, sicelwa ukuba sibe nokukholwa kulokho sekuvela kushiwo. Ngakhona yabo, kodwa namhlanje izifundiso ezinkulu ziyalipolisha ngaleyo ndlela enjalo, bese zilibeka lapha ya, zibeka okungokwazi kumusha kulo, njalo zinakho, zenze into efanayo namhlanje, kusesilinganisweni esifanayo.
People then missed it just as they miss it and do it today. Same thing, they do the same thing.
Manje abantu kodwa noma abantu bakugeja ke njengoba nje bekugeja futhi bekwenza namhlanje into efanayo benza into efanayo ngokuba ngesizathu abakugeja ngazo ngokuba babehlakaniphe kakhulu ukuba bakukholwe yabo manje umlayezo wawulula kakhulu ngangokuthi sihlakaniphi sasihlakaniphe kakhulu ukuba sikholwe ngubulula bomlayezo. Oh hey, uNkulunkulu wawenza wabalula kakhulu. Ekubinisweni ngakokuthi sihlakaniphi nezihlakaniphi zagetsha kubona. Ngoba wawulula kakhulu. Awu, yilokho kwenza ubukhulu bukaNkulunkulu bube bukhulu kakhulu. Ngoba ngokuba ngomkhulu kunabo bonke angazenza abe lula. Bantu namhlanje bekhombisa ukuthi abasibo bakaNkulunkulu bakhulu futhi bezama ukuthola ukuba bakhulu kunabanye futhi bezizwakalisa ukuba bakhulu kunabanye futhi umbishopu omkhulu udokotela ungupapa ocebileyo yonke into bezenze into ngempela abangesiyo futhi uNkulunkulu emkhulu kakhulu uzehlisa kalula ubulula bungubukhulu. Singakha indiza ejethi, singadubula umcibisholo ovuthayo noma sibeke umcibisholo ojikijelwayo imizayili emkhondweni wokuhamba kwenkanyezi futhi singenza zonke lezi zinto. Nokho, kodwa singeke sakha nelilodwa indlebe lotshani. Amen. Nithini ngalokho na? Kodwa isikhundleni sokuzama ukubuya futhi sibone ukuthi yini eyenza lobotshani futhi semukela yena impela uNkulunkulu owadala utshani sizama kwakha umcibisholo ojikijelwayo imizayili oyofika lapho masinya kunani noma ngubani omunye umuntu ongakho kodwa yabo. Sikhalipheka kakhulu futhi sihlakaniphile emabandleni ethu ngangokuthi singakha isakhiwo samadola izigidi noma isakhiwo samadola izigidi eziyishumi kodwa nakho nokuzama ukwakha isisodwa esingcono kune-Methodist noma i-Baptist yakha esingcono kunama-Presbyterian ne-Pentecostal ingena emjoyeni wamagundwane. Kodwa into yakho ukuthi yiloko thina si noko sihlakanipheka kakhulu futhi sihlezi kakhulu ezindleleni zethu size sehluleke ukuzithoba ukuqonda uNkulunkulu osemishini encane koneni yabo kunjalo awu lokho ngokuthi sikhubeka ebululeni bebehlala njalo bekwenza manje bona babe hlakanipheka kakhulu ukukholwa umlayezo lula njengalowo wawungapholishekile ngokwenele ngezicwaningo zawo zesayense ababenazo wawungakhaliphile umlayezo wawungenele ngokohlelo lwabo lwezemfundo ababenalo ngalolo suku yebo babetatishele ukwazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu futhi badatishele ukwazi ukuthi wayemkhulu futhi bazama ukuzaka benyuke babe bakhulu naye kanti indlela eyaphezulu njalo iphansi manje ubani waziyo noma indawo yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho inyakatho noma indawo yasekugcineni komhlaba ngaseningizimu inyakatho noma indawo yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho iningizimu indawo yasekugcineni yokomhlaba ngaseningizimu inyakatho na yikupho kusehla futhi yikupho kusezantsi na silenge emkhathini Sithi indawo esekugcineni komhlaba ngasenyakatho kusenhla wazi kanjani na indawo esekugcineni komhlaba ngaseningizimu ingahle ibe inyakatho niyabo anazi ngakho azikhumule nalelizwi uthe manje ke ubungasho kanjani mfowethu Branham ukuthi phezulu liphansi na ngezisekelo zezinika Jesu Kristu wathi ezithobayo uza kuphakanyiswa kodwa oziphakamisayo uzakuthotshiswa ehliswe ngakho manje ke empeleni iphezulu iphansi lephansi iphezulu njengoba ungcwele umdala ashe eChicago ukuthi umuntu umfundisi othize wasenhlanganweni yethize wasukuma phambi kwamanye amaphentekostali wayenazo zonke izinto zakhe zokuhlakanipha zindawonye wasukuma lapho wayesesebenzisa amazwi amaphentekostali ayengazi lutho ngawo wayesenyukela lapho futhi wayesebona ukuthi kwakungaweleli kubantu bamaphentekostali wayesenyuka ekhunsule isifuba sakhe futhi wayengudokotela sibanibani ongcwele niyazi wasesikoleni esikhulu ezithizethizeni lapha eChicago wayesecalaza nalawo maphentekostali lalibukana lodwa ayengazi ngisho lokuthi wayekhuluma ngani wayefunde kakhulu ehlakaniphe kakhulu ekhaliphile ayengazi Wawinde fana njengosikelo thize noma indoda esanda kungenela nje ukuba ngumokameli futhi edlulwa uTak Coots wangitshela ngenkathi ngishumayela umngcwabo kamama Ford futhi ngangisho mayelana nokuvuka ukuqinisekisa kokuvuka njengoba impela nje ilanga liphuma ngiyovuka kanjalo njengoba impela nje utshani bufa ekwidla necembe liwohloke esahleni libuye futhi uma umhlaba usuziqondisa wona ngokuzungeza umkhondo lizofanele livuke futhi uthiago wathi uthokozele lo mlayezo pili mfowethu Neville nami sasihlezi ndawonye emotweni ngase ngithi Thiago wathi ngiyayithokozela imilayezo yakho ngathi Thiago nginamfundo ngasho wathi ileyo ngxenye enhle ngakho niyabo futhi manje wathi wahamba ukuyobona awu ngikakela indoda iyangithethelela ngiqondile wadlaya Stevenson niyazi futhi wathi wamuze imizuzu eyishumi nanhlanu nomnumzane Stevenson uyisikhulume sikhaliphe ngempela ufanele kuba njalo niyazi kwaze kwathi uTag wathi ngikakele unemfundo yasekolleji wathi wahlala lapho wayeselala Wesathi walala emlalele emzuzwini eyishumi nanhlanu kodwa wathi nemfundo yasekolidi ngiqondanga kodwa amazwi ambalwa impela washo ayepolishwe ngokuphakeme kakhulu wathi awukazi ngibone ngilala kwenye yezinkonzo zakho waba ngibona mfowethu Branham na ngakhona yabo ngubulula balo ilula nje lapho uNkulunkulu elele khona Manje babe labesanthe kakhulu ngalolo suku kubamba incazo lendlela kaNkulunkulu elula yokwenza izinto lalingapholishelwe bona lifanele lipholishwe lifanele lipholishwe imibala ngokuphapheme kungenjalo bayaligeja
Now but the great Jehovah was hid
Manje kodwa uJehova mkhulu wafihla izwini lakhe futhi wazazisa kubantu ababekholelwa ezwini lakhe ngokuba sindiza nokufezekisa umlayezo olula umlayezo olula kaNowa uNkulunkulu wawufezekisa manje kuqapheleni lokho Manje ke futhi osukwini lukaMose qaphelani esinye isikhathi sokukhululwa nxa uNkulunkulu nje esezokwenza into ethize yokukhulula abantu bakhe uNkulunkulu udumela umlezo kubantu futhi ulula kakhulu njengoba sizobamba ekwephulweni kwalezi zimpawu leyo bekuyinhloso yami yokuletha lokhu kuqala ukuthi sijola ukuthi kwephulwa kwalezo zimpawu kulula kakhulu abahlakaniphile bayalugeja ela isigidi yabo ngithemba ukuthi uNkulunkulu ungicobela lona yabo niyabo nje kweqa ngaphezulu futhi ingalazi zathi ngicabangela umlayezo kulukhubuza buzofanela ukubeka isisekelo ebululeni bukaNkulunkulu yabo ukuthi uNkulunkulu uzifihla kanjani ebululeni Sabangani bangachaza amathomi futhi benze konke kunye kodwa uma sekufika ekuthinteni ukuphila abakwazi ngisho nokusho ukuthi kuvelaphi indlebe lilule lotshane noNkulunkulu ucashe kulo bangaciba umcibishole enyangeni futhi badubule irada umshini okwazi ukukhombisa izinto ezisithekile lapha ya kumbe noma ngabe yini kungi kepha nokho abakwazi ukuchaza ukuphila kusendlebeni lotshani kunjalo nabo yingoba ngeke kwachazwa kunula kakhulu bayakweqa lokho Manje qabelani uMose ngosuku uNkulunkulu ezokhulula ngalo abantwana bakaIsrayeli ngokwezwi lakhe yena wenzani na wakhetha umndeni olula asinakho kubhaliwe kwabo yabo nje indodana yomlevi lokho kuphela sikwaziyo yabo futhi ngakho si nomkakhe Ujwayelekile nje cishe umphahleki ngodaka njengoba izwe lalingacabanga handle lapho enza isitini sesitha wayesigqile sijwayelekile nje kwaIsrayeli kodwa uNkulunkulu wakhetha lo mndeni ukuveza umkhululo umndeni wamaJuda ujwayelekile nje Akazange ahambe futhi athole ukubango wasebukhosini nokuba ngumuntu odumile noma enye into noma ngisho athole umpristi othile wathatha ovamile umndeni ojwayelekile yabo ubulula qaphelani ukuthi wenzeni-ke waveza umntwana isidalo esilula akazange wayengagcoba ilanga ukuba wayethanda ukubakhulula wayengagcoba umoya ovunguzayo ukubakhulula wayengagcoba ingelosi ukubakhulula o haleluya uNkulunkulu angenza noma yini afuna ukuyenza Awu kwazi kanjani lokho futhi uBranham na uNkulunkulu akayi kulushiya uhlelo lwakhe yikalo sizathi sazi lokho lolu suku lufanele lubalula yabo manje uhlala njalo esebenza ebululeni kodwa uNkulunkulu ekuqaleni owayengenza ilanga lishumayele ivangeli noma imimoya evunguzayo ishumayele ivangeli noma ingelosi ishumayele ivangeli kodwa wagcoba amadoda ngaleyo nhloso futhi akakuguquli neze akazange agcobe amahlelo akazange agcobe amaqembu amadoda wagcoba amadoda ukuba ashumayele ivangeli hhayi imishini izinto zemishini noma yisiphi isidalo esiyingelo kwakuyindoda futhi ngenkathi eletha ukukhululwa kwabantu ezansi lapho wathuma esidele singumuntu esilula sizalwa ngumndeni olula esigejaneni sezigqila o he uNkulunkulu onje pho anguye ezisombulule yena ebululeni manje qabelani futhi wayenaye eqeqeshwe ngokuhlakanipha kwezwe ukuze ehluleke futhi akhombise ukuthi akusikho ukuhlakanipha esiyonke sikhululwe ngakho sikhululwe ngokukholwa wamdedela angene futhi athole imfundo enjalo waze wakwazi ukufundisa abasegibhithe ukuhlakanipha wayekhaliphe kakhulu uNkulunkulu wayenalowo mndeni olulo owawumhlambe mhlawumbe wayengakwazi ukubhala igama labo Namozo wayise kufundeni kwasesikoleni okuphakeme kunakho konke enemfundo enkulu kanjalo waze wakwazi nokufundisa ukuhlakanipha kothisha wayekwazi ukufundisa isihlakaniphi yebo futhi uNkulunkulu wamdedela thole leyo ndlela ukuze akwazi ukuziveza ubala ngentobeko ukukhombisa ukuthi ukuhlakanipha ukuthi angene nakho futhi uMose wehluleka kalusize ekuhlakanipheni kwakhe wamdedela la tshela leyo ndlela ngenhloso yakhe ukuze ehluleke futhi wehluleka futhi wawa ngakho ukukhombisa akuyi ngamandla akuyi ngempi kodwa akuyi ngokuhlakanipha kwegibhithe akuyi ngokuhlakanipha kwezikole zethu akuyi ngamandla amakholiji ethu kodwa akuyi ngobungako benhlangano yethu akuyi ngamandla okufundisa kwethu okubonisa ulwazi olukhulu kepha ngomoya wami usho uNkulunkulu Uhlakanipha kwakhe kwanyamalala nasekupheleleni kwakho ngenkathi ehlangana noNkulunkulu esihlahleni esivuthayo lapho wakhumula izicathulo zakhe futhi wazithola into yakweni futhi wakhohlwa konke ngokuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu letha ukukhulula wadingeka ukuba mqaqeshe kuhlakanipheni ukumdedela awe ukukhombisa ukuthi ngeke wancika phezu kwengalo yokuqonda kwakho uqobo noma ukuqonda kwanoma yimuphi umuntu wamdedela awe ukukhombisa isandla sakhe ningakubona na Ngoza kaNkulunkulu kwenzeni kanjalo kwakungukuziveza obala ngokuzithoba futhi wadedela uMose abe ngophakeme kunabo bonke waze wayezoba ngufara landelayo wayeyinduna namandla Ngokomlando wanqoba uMose qobo lwakhe amazwe yazungezile kwase kuthi ke ngenkathi ephendukela umsebenzini wenkosi nalo lonke ithalente lakhe uNkulunkulu wamdedela thathe ukukhala kakuthela ngokukhulu kundlela ukuze amkhiphele lapho kwadule futhi eshaya khiphe konke lokho kuye bese ke bonakala kuye ngentobeko bese emthumela ezansi nenduku esandleni sakhe ukukhulula abantu Ngathi wayengena kukwenza ngokuqeqesha kwezempi ngemfundo yesayense nangezempi wayengena kukwenza futhi umnika induku endala kwegwile yasogwadule futhi wakwenza ngayo uNkulunkulu ngentobeko ubulula uNkulunkulu wayesendukwini nakuMose futhi inqobo nje uma uMose wayenenduku khona ke uNkulunkulu wayenayo ngoba uNkulunkulu wayekuMose impela qaphelani akuyi ngamandla akuyi ngengebi kepha ngomoya wami kodwa ngokukholwa kulula uMose wayenokuqonda ukuthi wayezoba ngumkhululi kusukela kufundiseni kukanina futhi waziqeqesha emandleni ezempi ukuba enze kanjalo kodwa kwehluleka Ngiyabo wayenokuqonda wayenemfundo kodwa lokho kusebenzanga ngakho wadingeka akukhohlwa konke futhi ezentweni elula ekuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe wayeseke ekhulula abantu yebo mnumzane uNkulunkulu ukhulula ngani ukholwa ezwini lakhe behlala njalo besingake sibuke ukuthi besinesikhathi sisenemizuzu ecishe ngamashumi amabili lento nokho besingathatha sibuke uKhayini noAbela ukuthi uKhayini waza bakanjani uthozisa uNkulunkulu ngobuhle obuthize Eya indlela abantu bacabanga ukuthi ngezinkulu zihlangane zigqoke kahle ngompriesti nana abefundisi befake imijiva namakwaya afake imijiva nakonke okufakelwe lokho kuthokozisa uNkulunkulu ningakubona ukuthi kuvela phi na uKhayini waza mayinto efanayo futhi waza kele altar akungabazeki ukuthi walenza labalihle nendoda yayiqotho yakhonza yacabanga ngoba nje uma ngiqotho akwenzi mehluko kuyaweza umehluko ungaba qotho ngokuyiphutha qaphelani yakha leli altar futhi yona kakhulu njengokuthi ukubeka izimbali nokulilungisa nokubeka izithele ezinhle futhi yacabanga impela omkhulu ongcwele ohlanzekile uNkulunkulu omuhle uzowemukela lo mhlatshelo Kodwane yabo ilenze ngokuhlakanipha kungokwayo ikwenze ngemicabango kungeyayo futhi yilokho ke namhlanje bakwenza ngokuhlakanipha kwabo uqobo ngokufunda kwabo esikoleni ngemfundo yabo nesayense ephathelane nenkamba yokwenza okulungileyo abayifundile Kodwa abela ngesambulo ngokukhona wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kakhulu akukho kuhlanzekile ngawo mayelana nowawubukeka uyikho ngokukhuluma ngokobuntu mfomncane futhi emdumela ngentamo futhi emzongolozela ngomvini kanjalo futhi ehamba emdonsela kuleli altare yayingekho into enhle kakhulu ngakho embeka phezu kwealtare futhi ezikiza umqala wakhe omncane ngedwala elicijile kwaze kwathi igazi lakhe lasaphazeka yonke indawo kuye naye ekhala efa kwakuyinto ebonakala iyimbi kabi nabo ukukubona kwakulula nokho ebululeni wayazi ukuthi wayezalwa yigazi likanina noyise wazalelwa egazini likanina ngegazi likayise futhi kwakuyigazi elabangela kuwa ngakho kwakuyigazi elalizokubuyisela emuva ngakho wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kakhulu ngoba wembulwa kuye nabanye babazalwane namhlanje abacabanga ukuthi badla ama-aphula namagandandoda futhi ngibone into eyiyo ngempela kakhulu ngolunye usuku ephepheni bathi manje bafakazisile ukuthi kwakungesile i-aphula uyeva lidlayo lokho ngicabanga ukuthi sebethi kwakuyi-apricot ngakho o ngiyabona ukuthi lo moya uvelaphi basebethi ukuthi umose akazange empeleni awele ulwandle lubovu ukuthi kwakuyisixheke semihlanga ezansi lapho ulwandle lwemihlanga futhi waletha abantwana bakwa-israyeli badabula olwandle lwemihlanga enhla ekugcineni kokolwandle kunezixeke ezikhulu zemihlanga enhla lapho nomose wawela olwandle kodwa kwakuwulwandle lomhlanga aluwelayo neyazi utshani obude njengosilika abacolekileyo nezinto awela kuzo lapho kuyinsini kanjani nje kanti amazi ibhayibheli lathi ahlukana kusukela kwesokudla kuya kwesokunxele nonkulunkulu wabangela umoya wasempumalanga mandla ukuba wehlukanise yabo bona bafuna ukuzama ukukufanisa ngendlela okungeyabo futhi yilo ndlela babehlale behluleka ngayo njalo futhi bayoqhubeka nokwehluleka niyazi zonke lezi zinto futhi uKhayini wayeyiwe impela umfanekiso womuntu onengqondo yenyama namhlanje onokukholwa ngokwangaphandle ufuna ukwenza into ethize ngaphandle kodwa uyayibandleni futhi uyakwenza izinqwaba zezinto zesasa kiwo linye kuphele ibanda futhi awulijoyini lelo lawa ngamadlangala yabo ukujoyina idlangala le-Methodist idlangala le-Baptist idlangala le-Presbyterian idlangala le-Pentecostal kodwa uzalwa ebandleni yebo mnumzane yabo lawa onke angamadlangala awasiyo amabandla angamadlangala futhi ayikho into ekuthiwa ibandla le-Methodist noma ibandla le-Pentecostal qabo ayikho into enjalo Kabo gonke lokho kuyiphuthe nebo a kunjalo wona ngamadlangala abantu abajoinayo kodwa uzalo ebandleni likaNkuluNkulunkulu ophilayo nalonke umzimba ofiphele kaJesu Kristu ubumbeka manje kodwa akamthokozisa uNkulunkulu kwembula imfihlo yakhe kuwabela ngokukhole unulo egazini lichithekile oh ngifisa sengathi ngabe bengine sikhathi ukusibeka kuloko kaDanyana nebo nokho futhi uKhayini nako gogo kuhlakanipha kwakhe into lekhaliphile oh wena uthi manje futhi Branham uthe uzama ukumenza sihlakaniphe sifundiswe na wayeyiso wayengukhaliphile landela uhlobo lwakhe lwakhe buka abantwana bakhe bonke babengososayense nodokotela nendoda ekhaliphile bonke kodwa landela isizukulwane sikaSedi babethobile abantu kazane nabalimi nokunye nokunye kwehle njalo kuze kuyofika embubhisweni Kodwa abantwana bakaKhayini babengabakhaliphile iqembe linobuhlakani ngisho bona bazisho ukuthi babekwazi ukwenza ikhopa futhi benze izinsimbi nabakhe futhi babe indoda ekhaliphile ngenkathi lawa amanye amadoda ayehlala emathendeni nje futhi elusa izimvu zawo futhi aphumule phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu Niyabona ukuthi kwakuyini na manje landelani nje ulibo lokuzalana kwedle njalo futhi nibone ukuthi lokho akunjalo yini niyabo baphumula phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu wakhethwa kanjalo kuNowa kulolo hlobo lwabantu wakhishwa kanjalo kuPaul emhlanjini wakubo niyabo kukanjalo uJohn Wesley uMartin Luther nabanye Kuba kanjalo ke yiloko yiko namhlanje uyabo into efanayo uthobe ukuba ukhole izithembiso sikaNkuluNkulu esilula manje uqabelana kwamthozisa uNkuluNkulu ukukhomba manje uNkuluNkulu njalo uyoqinisekisa ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha yabo manje abantu abaningi bazama ukuzenzela bona into enethizo uNkuluNkulu aqhele kuye ngamamayele esigidi kunjalo kodwa uma ubona uNkulunkulu ebuya ngapha uthi kugcizelele ngokuthi lokho kuqinisile lokho kuqinisile lokho kuqinisile khona ke uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso manje ngenkathi iminikelo wawuse altare uNkulunkulu wawala umcabango wakhe ukuhlakanipha nguNkulunkulu kodwa ngenkathi ebona uAbela ngokukholwa kulula ukuba akholwe ukuthi kwakungesiwo amaphula noma izithelo zasensimini kodwa kwakuyigazi kukhona wakukholwa ngesambulo esivela kuNkulunkulu uNkulunkulu waqinisekisa uAdamu ngokwemukela umhlatshelo wakhe yabo lapho esicabanga khona ngokukhulekela abagulayo noma yini enge uJesu wathi uma nihlala kimi nezwi lami likini celani nje nikuthandayo futhi niyakwenzelwa khona manje njengoba siza sedla ngokusheshsha manje sinemizu zengamashumi amabili esasele Kabelana usuku luka Elijah uNkulunkulu wakhetha ukuzifihla kumuntu olula manje ukucabangeni nje uNkulunkulu wakhetha lokho kwakungukukhetha kwakhe khumbulani babe norabi abapriest babe namadoda amakhulu ngalezo zinsuku ngisho lenkozi uAhabi uqobo lwakhe wayeyiJuda Wayena madoda amakhulu ezweni ngalolo suku kodwa uNkulunkulu wazifihla indodeni elula hayi isifundiso sikhulu qhabo hayi indoda edumileyo yezwe isihlakaniphe esikhulu esithize sezembi noma into ethize qhabo akusile igama elikhulu Asazi ngisho lokuthi uyisa nomnina kwakungubani asazi lutho ngolibo lwakhe lokuzalana umlimi omdala nje ongaqhamile ndawo ndawo owakhulisela inhloso ukuba ngumprofeti uNkulunkulu wayenaye eziphilela yena ehlane into kuphela siyaziyo waqishazela kungekho lapho ephuma khona wahamba wangena ngqo wayeseyigxeka yonke inqubo yobufundisi hey Futhi niyazi ukuthi bacabanga ngani ngaye na? Wavela kusiphi isikole na? Niyabo unalipi ihlelo na? Ngabe unabafarisi abasaduce noma ngabe yikuphi ababa nakho na? Wayengekho nakwelilodwa lawo kodwa wayigxeka yonke into niyabo uNkulunkulu wakhetha ukwenza lokho. Kodwa indoda elula engenamfundo asina ndawo lapho ake haya khona esikoleni asina lutho ngayo indoda elula nje kodwa uNkulunkulu wamthokozisa ukuzifihla kulowo muntu olula uNkulunkulu wemuva lapho nalendoda elula ezifihla esidalweni singumuntu ningakubamba na uNkulunkulu wezifihle kumuntu ongahlahlile kahle ekhanda ongakwazi ukufunda nokubhala ezweni isizathu neyazi ba bambeka icala ngayo yonke into ngisho nangokuba ngumthakathikazi uElijah bonke abaprofeti babekwa icala lokho niyabo ngakho uJesu wabekwa icala ngokuba nguye niyabo uBelzebule ngokuhlanya bathi ngani uyahlanya yazi yazi unodevil usangena ekhanda lakho niyabo Yilapho abatshela khona uma sekufika izinsukwini zokugcina ukuthi bahla lokho kuyoba ngokuhlambalaza ukwenza kunjalo wabathethelela kodwa kwakungezi ukuthethelela ngalezi zinsuku zokugcina kwakuzohlawulwa ngakho ngokwehlukana iphakade ukuba kungathethelela neze kulelizwe noma izwe elizayo kodwa welija wayethathwa njengendoda ohlanya ungathini nje umi ukuba abesifazane bonke wayegunda izinwele zabo njengezinsuku zesibotheni ikakele futhi bezipenda njengoJezebeli inenekazi lokuqala lezwe nabashume bonke sebehambe ngokweze nayo yonke into kwasekwenzekanike na manje ke naku kuphuma uElijah omdala egxeka yonke into usukela le kuJezebeli kwedle ngani bacabanga asidingi ukukulalela sinabeluzi impela babengadingile kodwa wayengubelusi wabo noma kanjani wayengubelusi kaJezebeli wayengakufuni angakho kuba wayenohlobo lwehlukile kodwa ethunywe nguNkulunkulu wayenjalo niyabo wayengumelusi wakhe othunywe nguNkulunkulu wayemzonda kodwa wayengumelusi ngokufanayo nje Kuphelani no Elijah wazithoba futhi wahlala nalokho kwakushiwo nguNkulunkulu ngakokuthi ukuthi ngamthokozisa uNkulunkulu ukuthatha lowo moya ofanayo kuElijah futhi wethembisa ukumphusha kathathe ezaze emgwaqeni kusuka lapho niyabo amen futhi wakwenza amen impela wenze impela wawethembisa ukuthi wawuzofika futhi ufika phezu kuka-Elisha olandela esikhundleni sakhe beze ufika phezu kukajohane umbhaphathizi futhi ngokukamalakhi wesine ufanele ube lapha futhi ngosuku lokugcina niyabo uNkulunkulu wawuthanda lowo moya ophezu kwalowo olula umhlali mahlathini ongafundile wasemuva lapho emahlathini ndawo ndawo futhi ngakho wawulithobele kakhulu izwi lakhe ngangokuthi wayengathi Elijah yenza lokhu no-Elijah wayekwenza noNkulunkulu wazifihla phakathi lapho ebululeni obunjengalobo bonke bamtshele lowo mdala okahlahlile ekhanda ningazihlanganisi ngalutho naye nokunye nokunye kodwa kwalunye usuku ngenkathi eze gugile nekhanda lakhe linempandla nobakhe nobakhe ubuhwanqa bulenga bumpunga nezinwele zimbalwa ayenazo zilenga phezu kwamahlamba akhe izingalo ezindadlane ezondile nenyama etshaxuzela kuzo kanjalo uyeza ehla ngalowo mgwaqo esamariya nalawo mehlo ebheka phezulu ngasesibhakabhakeni nenduku ekwegwile esandleni sakhe wayengabukeki kangako kodwa wayeno-isho kanje inkosi wosuku akangingizanga ngaye akankwankwazanga akashongo ukuthi manje ahabi yomkhulu wenyuka wayesethi akukho ngisho namazolo ayokwehla ivela ezulwini ngize ngiwabize haleluya niyabo uNkulunkulu wayebuhloniphile ubulula bakhe manje niyabonga ngenkathi kwakusendleleni elula futhi wonke umuntu emelene naye wonke umuntu wayesemphinjeni wakhe yonke inhlangano yabefundisi yonke enye into yayisemphinjeni wakhe lelo iqiniso ezama ukumsusa yonke enye into kodwa kulobo bulula ngishona kuba babengenabambiswano nemikhankaso yakhe nanokunye ayenakho wonke umuntu wayecabanga ukuthi wayengongahlahlile ekhanda uNkulunkulu wayezifihla kodwa uma sekufika esikhathini saleyo mbewu ukuba ivuthwe eyayikale tshaliwe uNkulunkulu wazibonakalisa ngokuthumela umlilo ovela ezulwini futhi uqeda umhlatshelo uNkulunkulu ezifihle ebululeni bese keze mbula futhi nebo impela kwamthokozisa uNkulunkulu ukwenza lokho wayehlala njalo kwenza ngendlela enjengaleyo yebo mnumzane manje zithela ukuthi wazethembisa lezi zinto Ukatazo ngokuthi namhlanje ngabaningi bethu thina abantu sifuna ukuba kakhulu neyazi sibe nomqondo unecollege nonobuhlelo ofundile ukuthi uNkulunkulu angezi sebenzise uNkulunkulu anganika indoda ayisiqala sokuba yenze ukuthize futhi uyinika inkonzo into yokuqala neyazi iyoya ekubungazeni okushiwo ngabange futhi into yokuqala neyazi iyosongeleka ngakho konke sikhekene sikhulu sezinto bese ke uNkulunkulu nje susayizandla zakhe kuyo futhi ayiyeke kanjalo niyabo konake uyozama ukuzitholela enye indoda umuntu ozokwenza niyabo ufanele athole into ezo thatha izilakhe ezothatha isambulo sobuNkulunkulu futhi engeza ukugudluka nalo ezohlala khona lapho kulelozi yileyo ndlela akwenza ngayo ubehlala njalo akwenza ngaleyo ndlela ngakho uma indoda ayithola ukufundiswa kakhulu nokuhlakanipha ukuthi izama ukubeka kumusha kungokwayo awu njengoba bethi umbhaphathizo kamoya ongcwele bayothi o lowo wawungowolunye usuku kodwa uma bengakwenzi awu wawungesiwo owolunye usuku kodwa ngizokutshela awufiki njengoba wenza nje ngosuku lwePentecoste semukela umoya ongcwele ngenkathi sikholwe nazo zonke izinhlobo zezinto ezinjalo niyabo futhi ukhuluma ngombhaphathizo egameni likaJesu Kristu ba labo iBhayibheli likufundisa khona ngaleyo ndlela awu wena uthi awu kodwa ikholeji liyasho nosibanibani uyasho lokho ngokuqhekize niyabo uNkulunkulu angemsebenzisi umuntu onjalo niyabo ngadedela indoda ishaywe konke izwe lonke njalo nendoda ixoshwe futhi ihlekwe futhi kuhlekiswe ngayo nako konke okuye kanjalo Kodwa uma sekufika lamanqamu ngempela uNkulunkulu yasukuma futhi aziqinisekise khona kulobo bululu obufanayo. Kubuke kume mpo njengembali imbewu kubukeke sengathi sekuphelile ngayo iyafa futhi uwele emhlabathini yimba imbewu encane futhi ibolile futhi ibukeka njengefucufuco kodwa phandle lapho kuvumbuka kuphila ukuphinda kuveze enye imbali futhi uNkulunkulu ebululeni wenza into efanayo indlela eyaphezulu iphansi njalo zithobeni ungalokothi uthi awu nginalokhu nalokho awuna lutho nje khumbula uma unomusa kaNkulunkulu bonga nje ngawo futhi uthobe ngawo yabo qhubeka nje uzithoba manje ngizodingeka ngisheshe ngoba iwashe likhulu li angifuni ukulihlalisa isikhathi eside kakhulu ngoba angifuni ukunikhandla yabo sisenesikhathi eside lonke leliviki manje namanje sitshela ukuthi abantu bathola ukuhlakanipha kakhulu nokufundiswa manje ngifuna ukulikhombisa omunye uhamba aze ayofika kolunye uhlangothi baphenduka izinhlanya bezama ukuba ngabakholwayo manje siyazi sinalelo qembu yabo baya kolunye hlangothi yilapho ngihluka khona neqembu labazalwane abamonyuka lapha kuke udala besuka endleleni yokhanya bona abakwazanga nje ukubona isimanga esivelayo senziwa ngaphandle uma bezenzele iqembu ngakho babuthana enhle eCanada futhi benze iqembu labantu ababezolikhipha futhi benze abapostoli nabaprofeti komunye nomunye nezinto futhi lawa ngqo njalo niyabo futhi liyohlala njalo liwa Niyabo baphenduka bayeza ukuthi ngenxa ukuthi ukuthi bazixeka kakhulu ezinye izinto nezinto baze bayothi ngqunga kolunye uhlangothi Niyabo kunohlangothi olulodwa olunobuhlakani ngokuphakeme olubandayo nolunganaki baphika yonke into lapho nabanye baya ngakolunye uhlangothi nesigejane sangempela sedlingozi futhi baphika izwi Kodwa ibandla lekubeniswa la ngempela lihlala ngqo phakathi lomgwaqo manje uma niqaphela linolwazi lweBhayibheli lwalokho kwashiwo nguNkulunkulu futhi lingokomoya ngokwenele ukuba lifuthe imali enhlizweni yalo futhi ngumgwaqo nje Izaya wathi kuyobanga leyo ndlela wathi kuyakuba khona umgwaqo omkhulu umendo Nababusisiweyo abangcwele abangane abaligugu abanomusa bebandle lamaNazareth umnyakazi omncane namandla uNkulunkulu awuqalisayo kodwa bathelani na ngathi uNkulunkulu aqala ukukhuluma ngezilimi ebandleni babenokuba nokukholwa kakhulu nokuzeza stash kakhulu ngakuthi bakubiza ngodevel futhi niyabona ukuthi kwenzekani kubo niyabo bona ngingcwele kunawe futhi ngakho sithola ukuthi zonke lezo into ziyembewini futhi ziphele ngqondo yabo nolunye uhlangothi manje uhlangothi lulodwa luphenduka uhlanga olunye uhlangothi luphenduka lubande futhi lube nesitasha manje uIsaya wathi kuyakuba khona umgwaqo omkhulu umendo namaNazaretha nabaningi babantu abadala babungcwele babevama ukuthi umgwaqo omkhulu umendo omdala obusisiwayo uduma kuNkulunkulu senyuka ngomgwaqo omkhulu umendo omdala kodwa niyakhumbula lokho kwakungesikho ngempela akukushoyo wathi kuyakuba khona umgwaqo omkhulu umendo une uyisihlanganiso nendlela futhi ayiyukuthiwa ngumgwaqo omkhulu umendo wobungcwele kodwa indlela yobungcwele manje umgwaqo omkhulu umendo wobungcwele abantu bazama kuzenza babangcwele futhi uma ukwenza kufana nje njengoba ngishilo ngaphambili kufana ne Ningafana noklebo uzama ukufaka izimpaba zejuba kuqoqobo ukwenza ijuba ngakho ibe imvelo yawo iselokhu ngukhebe niyabo ugu bekungafana negwababa lizama ukufaka izimpaba zejuba lokufuywa noma iphikoko futhi lithini yabo nginyonendle niyabo kuyinto ekhiqiziweyo Kodwa iphikoko lidinga ukuba likhathazeke ukuthi ngabe lizoba nazo yini izimpaphe zephikoko noma cha? Ijuba lidinga ukuba likhathazeke ukuthi ngabe lizoba nazo yini izimpaphe zejuba noma cha? Inqobo nje uma imvelo yalo ijuba lizoba nezimpaphe zejuba. Futhi yabo abantu bobungcwele baqala ukuthi abesifazane bafanele babe nezinwele ezinde nemikhono emide nalazo zonke lezi zinto nezikete ezinde futhi bangafaka ama ring omshado noma ubucebe banoma yilubuhlobo niyabo kuphenduka ubungcwele bokuzenzisa niyabo Nebo, lobo lobongu, lobongu bungcwele obukhiqiziweyo. Kodwa ibandla langempela likaNkulunkulu ophilayo li futhi bukani ukuthi kwenzekeni ehlelweni. Manje wonke nezinwele zikundiwe njengamaPentecostali nokunye nokunye. Futhi wona wonke cishe afaka amaringi kanjalo njalo. Bukani amaPentecostali eminyakeni adlula ukuthi ayekhuluma kanjani njalo ngaloko. Niyabo, futhi thina ibandla. Ibandla lingumzimba kaKristu, lingumuntu ngamunye, phakathi kwabanye abantu ngabanye, ozalwa embusweni kaNkulunkulu, lokho kuvela ngaphakathi kuphumele ngaphandle, kuphilwa ngokuzenzekelayo. Awuyiceli imvu ukuba ithele uvolo, noma ikhiqize uvolo, ngiqonde kusho njalo, imvu ayidingi ukukhiqiza uvolo. Ithi manje ubasi wami ufuna ngibe nomunye ovolo ngalo nyaka, ifanele ngibe matazataza, qhabo into kuphela ezoyenza ngokuba nje ihlale iyimvu. Kunjalo, uvolo uyo automatically ngempela iyokwenza, iyowuthela, ngoba futhi asicela ukuba sikhiphize izithelo, sifanele sisiveze isithelo, yabo, sithele izithelo, yabo, sifanele sithele isithelo. Futhi inqobo nje uma uyisihlahla sasithelo sikaNkulunkulu, nezwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyoziqinisekisa, liyothela isithelo inqobo nje uma izwi liphakathi lapho. UJesu wathi, uma nihlala kimi, nezwi lami likini, celani nikuthandayo kuyokwenziwa, yabo, awukukhiqizi, uzisebenza wena ungakhuphukeli kukho, eqinisweni kulapho nje, futhi kuqhubeke njalo. Manje asihambe nje sisheshe manje nemizuzu embalwa nje esele sizobekeze sivala. Manje abanye bahamba baze bayofika kubeni izinhlanga. Manje bahamba baqhubeke kolunye uhlangothi futhi bayacabanga ngenxa yokuthi nje bagxuma phansi phezulu noma bathola olunye uhlobo levuza noma idingozi bakhuluma ngezilimi noma banikeze iprofethi esenzeka saba yizo noma into enjengaleyo bacabanga ukuthi yilo ukuthi banalo kodwa akusilo. UJesu wathi abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi angiprofethanga yini ngegama lakho na? Ngegama lakho ngenze imisebenzi eminingi futhi ngakhipha devil. Wathi sukani angizange nginazi. Niyabo, lokho akusiko mngani. Ingalesi sizathu futhi izilimi ubufakazi bubonakalayo na? Ngiyakholela ukukhulumene ngezilimi kodwa angikuthathi ngokuthi kuyibona ubufakazi bubonakalayo kuphela buka moyo ngcwele. Cha bo mnumzane, isithelo sika moya singubufakazi bubonakalayo, niyabo? Ya. Manje niyabo, ingalesi sizathu ngihlukile eminyakazweni yobazalwane bePentecostali ngaleyo ndlela ukuthi bathi uma umuntu ekhuluma ngezilimi unomoya ngcwele. Ngiyehluka leso kusize si nakaliso sokuthi unomoya ongcwele, yabo? Ngibezwile devil bekhuluma ngezilimi ngokukhulu nje kushesha bangakwenza, baphuza igazi elisogebezini lomuntu futhi babize udevil. Ngiyabonile amandiya ayithatha izinyoka futhi azisonge ngazo emdansweni wemvula phandle lapho yazona, aphakamise izandla zawo kanjalo futhi agijima azungeze ngqo. Inyanga mthakathi iphume iziboboza bese ibeke ipensela phansi futhi libhala ngezilimi ezingaziwa futhi inikeze incazelo kukho, yabo? Ngakho ungangitshela lokho, ngimdala kakhulu ngalokho, yabo? Ngakho isithelo sikamoya uJesu wathi ngezithelo zabo, hayi izilimi noma amadlingozi, kodwa niyakubazi ngesithelo sabo, yabo? Ngakho leso isithelo sikamoya. UNkulunkulu ezisombulula yena into bekweni ubumnandi futhi insuku zonke ofanayo kuyinto ethize ngako umuntu ohlala nezwi ngqo. Ngaso zonke isikhathi abona ngaso izwi ulichizelela ngo-amen. Akunandaba ukuthi abanye abantu bathini ukuthi uyalikholwa, yabo? Kulungile, yabo? Kodwa siya kude ngokwanele ke ukuphumula phezu kokobuhlanga noSathane ungena phakathi kwabantu. Lo ngumsebenzi kaSathane futhi ungusomabhizinisi kahle. Futhi ungena phakathi kwabantu abenza bacabanga ukuthi banaye ngenxa yokuthi nje bangaxhuma phansi phezulu. Bese ke uzonda umakhelwane wakho. Qhabo. Yabo, ukusho izinto nokukhuluma ngezilimi ngokumangalisayo nje nezinto ezinjalo. Futhi khumbulani, ningakhuluma ngezilimi zikamoya ongcwele wangokoqobo futhi nibe nisalokhu ningenayo moya ongcwele. IBhayibheli lasho njalo, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando, akungisizi kalutho. Ngiyethusa elikhenxezayo nensimbi encincetshayo kwabaseKorinte bokuqala 13. Yabo, ngakho awu lokho akukwenzi, yabo? Methodist yathing, God is Memeza, Sabana, Gotwa, Babangina, Nazareth yathing, God is Pila, Gobumbele, Babana, Gotwa, Babangina, Pentecostal yati, Sikuluma, Gazilimi, Sinai, Gotwa, Babangina, Nebo, Nebo, Unugu, let's some Bulul, I'm Gamavus, Cabo, Loco, Amavus, or Nogo, Anae, Niai, born in Dona, whom Tolanje is the Chobega cool, Gabuji, Noban and Gambon, Uma Ungazami, Ubega, Ujovel. Mkondo wako kuye nyabo nimicabango yakho Qobo uNkulunkulu manje bese ke bephenduka isikejana sezihlanya manje ke nangu abayibo ngegama nje ababandayo ngakulolu hlangothi nazi izinhlanya ngakulolu hlangothi futhi nangu umlobokazi wedlula kukho konke ngo ebiza amacala omabili kunjalo uNkulunkulu eliqinisekisa lapho eloku ihamba izwi lakhe manje ngifanele ngeqo okunye kwalokhu ngoba nginobuyinga kulapha futhi ngingine isikadi sami sisiphelile ngizosheshisa ngokukhulu nje ngingakwenza manje kusukela eEdeni kufikile kade kuprofetha ukuthi kwakuzo Mesiya kusukela le eEdeni manje ngizokweqa embalwa yemibhalo yami nginayo ibhalo ephansi lapha namanothi ukuba ngisusomlayezo nje ngesikhathi uma ngingaphumelela uNkulunkulu ezifihla into yobekweni manje ngizokhuluma ngikusheshise kodwa nokho ngifune nikubambe lokhu niyabo selokhu kwaba yiDeni kanti kuprofetha ukuthi kwakuzofika uMesiya kwashiwo ngaphambili ukuthi wayezoba hlobo luni lomuntu besingalibali isikhathi eside niyalazi iBhayibheli ukuthi wayezoba yini ukuthi hlobo luni lomuntu ayezoba yilo Mose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofethi njengami babazi ukuthi lowo Mesiya wayezoba ngumprofethi uhlobo lwenkonzo ayeyoba nalo ngaye Bonga baprofeti bakhuluma ngalokho ayezokwenza bakhuluma ngakho ngezifanekiso futhi kwahamba kwayothi ngqunga phezu kwekhanda labo futhi kwayothi ngqupha phansi kwabo bonke niyabona yabo baya phansi kolulodwa naphezu kolungi yabo Isikhathi afika ngase enkundleni yesikhathi abantu ayethunye kubo babenokuhumusha kwabo uqobo kwalokho ayezoba yikho ekuhumusheni kokuzicabangela kwabo uqobo iBhayibheli alizange liguquke iBhayibheli njalo liyafana yingaleso sizathu ngithi umbhalo wathi futhi ngihlalana lokho iBhayibheli alihunyushwa ngumuntu ngokwakhe Ngakho ma Methodist, ma Baptist, ma Pentecostali, ningazama ukubeka ukuhumusha kwenu kuwo. Nithi awuchazi khona lokho, uchaza lokho, uchaza khona nje lokho wakusho, khona impela nje. Omunye wathi, ungakwenza kanjani wona na? Ngazi kanjani, lokho akusimina ukuba ngisho lokho, uNkulunkulu kunakekela lokho, nguye wakushoyo, hayi mina nebo, futhi uyonakekela abakhe uqobo. Kodwa manje kodwa lo Mesiya wayekade profetiwe abaprofeti basho khona impela nje ukuthi wayezofika kanjani ayezokwenza uma efika kodwa ukuhumusha kwabo uqobo kwangasese kwawo phakathi kwabantu futhi ngenkathi efika wayengendlela elula impela nje ebululeni kwaze kwathi lonke iqembu lebandla lakhubeka phezu kwabo kunjalo na Lapho lawo madoda ayekade efundiswe indoda yayingeke yaba ngumfundisi umpristu ize izalwe ozalweni oluthize emva komlevi futhi cabangani nje ukhokho kakhokho wayo wayengumpristu elele ngoku nelozi ethempelini imini nobusuku njengompristu ekatolika noma umfundisi ongumfundisi obehlisele komunye kusukela esizukulwaneni kuya emabandleni athize nokuyenokunye ukhokho wami kakhokho wayengumbishopi weMethodist umkhulu wami wayengumbishopi nokungenokunye niyabo konke lokho wakuhlala ezwini ngo kodwa babebumbe indlela ngeyabo yakho nabantwana babo babekwemukele ngangokuthi obaba babekufundisile kwaze kwathi obaba babekufundise bakudedise endleleni yangempela futhi babenze inhlangano enjalo yakho kwaze kwathi ngenkathi umoya uzama kwethula iqiniso babengena kulemukela futhi leyo yinto efanayo namhlanje angiqondile ukuba lihlaza kodwa kuyikho yinto efanayo namhlanje bakwenza kuxake kakhulu kakhulu nangenge indlela ethize bafundiswa kwabo njengoba kushiwo nje uNkulunkulu akanabazukulu niyakwazi lokho na uNkulunkulu unamadodana futhi unamadodakazi kodwa akukho madodana angabazukulu namadodakazi angabazukulu wonke umuntu ufanele akhokhe inani elifanayo futhi eze ngendlela efanayo njengoba kwenza uyihlo nje ufanele kanjalo nawe manje ngakho wayelula kakhulu ngenkathi lo Mesiya iminyaka izinkulungwane ezine wonke umprofethi wakhuluma ngaye uDavide wahlabelela ngaye futhi konke bahle njalo futhi ngenkathi efika abantu babe nombono ngowabo abawakhile ukuthi ufanele enzeni ukuthi wayezokwenza kanjani ukuthi konke kwachazwa kanjani bamdweba bakukhiphela emashadini nayonke into kwaze kwathi ngenkathi efika ngaleyo ndlela elula ngempela kwavele nje kona isayense yabo yezenkolo niyabo abakwazanga ufika ngokwezwi manje niyakholwa ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngabaprofeti ukuthi lo Mesiya wayezofika ngendlela ethize na kubi kabi ukuthi asinalo cishe elilinge ihora ebesingedlula ngalo lapho futhi sichaze ukuthi kwakukanjani nebo sonke siyazi ukuthi kwakukanjani nokho iningi lethu ukuthi uNkulunkulu wathi wayezofika kanjani nokuthi kanjani ukuthi nawe eBhethlehema laseJudiya awusiyo omncinyane phakathi futhi kwehle njalo kwedlulele lapho nokuthi wayezokwenza kanjani nokuthi wayezokwenzani niyabo futhi nokho wayelula kakhulu waze kwathi lezo zifundiso zinkulu zazikuxove kakhulu zazenza kugeja kodwa niyazi uJesu akafikanga ngokuphambene nezwi ufika ngokwezwi kodwa ngokuphambene nokuhumusha kwabo niyabo wafundisa izinto eyayimelene nokuqeqesha kwabo befundisi ngaye manje bathi manje isibonelo nje uma uMesiya efika impela uyokhuphukela ethempelini bese ethi Kayifase kumbe noma ngabe kubani ngumpristi omkhulu sengifikile uyofika nesibingelelo sesaluthe sezingelosi yezigidi ezishumi uNkulunkulu wathi kulungile bafe ezansi lapho ngempela niyibandla linamandla ningabantu bami ngizophendula ikhrenke lapha bese ngidedele imihubhu yasezulwini yehle ngithumele uMesiya kini kulokhu kuza ngizodedela kwehle ngqo kuphumele lapha egcekeni futhi bonke abantu babuthane bathi dokotela sibanibani wena nodokotela usibanibani nina nonke ningame enhlokweni ukuba nimbingelele kuqala niyabonga manje lokho mhlambe kuyinto enjengabayicabangayo namhlanje manje ngiyazi kungokuncane kuzwakala sengathi kuyisiphoqo esincane kodwa ngizama ukwenza iphuzu futhi labo ileyo ndlela kuzoba ngayo futhi uma kungafiki ngaleyo ndlela kulungile kungumphiki Kristu niyabo uma kungafiki nje ngaleyo ndlela kungumphiki Kristu niyabo ngakho kungeke kube yikho futhi ngakho manje ke kuyoba khona manje ke into elandelayo eyehlayo kuyoba cishe izibingelelo sesaluthe sezingelosi eziyizigidi ezishumi namabhendazo futhi ziyokwehlela phandle lapha egcekeni lapho pho uSolomoni akha khona ithempeli futhi konke phansi phezulu konke lapha le ndawo engcwele lapho abangcwele nezazi zazifela khona nokunye nokunye yebo uJesu wathi nina bazenzisi nina madodana kaDevil wathi nihlobisa amathuna abaprofeti noyihlo babafaka lapho kunjalo Yebo mangaka amadoda alungilela abaprofeti wathunyelwa kini futhi noma kunjalo nababulala ngokuba cheka bonke yebo kodwa yini ayengayibiza ngokunuka pho abakubiza ngezinhlanya nabangahlahlile ekhanda yebo lapho babecabanga ukuthi kwakuzofika ngalo ndlela
but when he come in a stable born of
Kodwa ngikathi ufika esitebeleni wazalwa yintombi nombazo etshwelekile nje oyizingababa nencane intombazane engaziwa Yabo hayi indodakazi yomphristi omkhulu kumbe noma yini okunye ufika njenge enenekazini elincane elalakhe ezansi kwelincane izwe elingeni nasithunze lidala lithiwa yiNazaretha nomfana otshwelekile nje umkakhe wayesafa wayenabanye abantwana uJosepha futhi wayethembisile wayesefika negamelibi kwasekuqaleni bathi wayezale ngokungaphandle komshado loko kwashaya ukuphucuka kwabo kanzima kakhulu niyabo sayenze phathelene nenkambo yabe lungileyo yemfundo yayingena kukugwinga lokho ukuhumusha kwabo kwemibhalo kwakungazi lutho ngalokho kodwa nokho kwakungu isho kanje inkozi yangithuthumelisa ukucabanga nokubona into efanayo iphinde yenzeka futhi unkulunkulu angeguquke sekungele shumi nambili vele ningavele nje ngingama noma nje ngiyabonga nje hlalani nithule nje kancanyenyana niyabo manje lokhu yi ngisekele entweni ethize lapha yomlayezo ozayo niyabo futhi ngizozama ukunidedela niphume ngokushesha nje mhlawumbe imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu elandelayo uma sikaphumelela unkulunkulu anibusize qaphelani manje kulula kakhulu ukuthi kugeje umaka nje ngabo kodwa kushaya umaka kankulunkulu niyabo ushaya izwi ufika nje ngakho impela indlela yisho kodwa bona ukuhumusha kwabo ngakho kwakuyiphutha ukuhumusha komkhululi ngesikhathi sikaMose kwakuyiphutha ukuhumusha ngesikhathi sikaNowa kwakuyiphutha niyabo kodwa uNkulunkulu ufika ngokwezi lakhe waseke kufika uJesu futhi wafuthi wafundisa izinto eziphambene uma ungumesiya yenza ukuthi nokuthi niyabo uma unguye yehle siphambanweni futhi ukukhombise kithi manje niyabo kodwa uNkulunkulu akahlekiseli bantu uNkulunkulu wenza izinto nje ethokozisayo nefaneleyo babecabanga ukuthi onjengalowo impela wayezodingeka afike ngesibingelelo esikhulu sazingelozi kodwa ufika ngesitebele futhi ezenzeni yabo ephathelene nenkambo elungileyo ephucukileyo kwakuyinsini ukuba isidalo esingumuntu esijwayelekile ucabanga ukuthi uNkulunkulu somandla uJehova namandla omkhulu owayephethe umhlaba futhi wadala yonke into akakwazanga ukulungiselela indawo umntwana wakhe uqobo kubazalwe kangcono kunenge indlu yokukhweza izimpahla la yamankomazi phezu kwenqoba yomquba ungaba kanjani lapho niyabo kwakuyini na uNkulunkulu ebululeni yiloko kwamenza wamkhulu kakhulu niyabo isayenze ephathelene nenkambo elungileyo yemfundo ingeke yazehlisa kanjalo niyabo ingeke yakumela kodwa uNkulunkulu mkhulu kakhulu ngangokuthi wazehlisela kuloko kungekho ngisho nezingubo okwembathisa umntwana wakuqobo ucabangeni Nezwe, yengeke indawo endlini ezihambi futhi wangena esitebeleni samankomazi unqanqemo oluncane oluncane umgede omncane njengawo ngemuva ecaleni legquma futhi lapho phezu kombhede otshana obomileyo wafika indodana kaNkuluNkulu oh lokho kwakwehluke inqwaba emhlanganweni enhla lapho nomama wakhe wayezoba ngumama wafunyanwe ngumama oh izinyanga ngaphambi kokuba baze bathembise ukuba bashade noma ngisho bashade niyabo wayezoba ngumama nabantu bakubona futhi bazi ukuthi kwakungale ndlela futhi uMaria enhlizeni yakhe uqobo wayazi ukuthi kwakwenzekani futhi uJoseva akaqondanga kodwa ingelosi yenkosi yafika kuwe ebusuku ithi Joseva wena indodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akusiyo into embi kodwa lokho okukamoya ongcwele lokho kwakuxazulula indoda uJoseva enokuxhumana kungaka noNkulunkulu uNkulunkulu waze wakhuluma kuye Kodwa namhlanje sithola ukudonsa amajakethi ethu obufundisi sizisoke ngawo kakhulu kuze kungabibiko lutho olungakhuluma kithi olungaphandle kweqembu lobufundisi esingabalo angithandi ukuba nesankahlu noma ukuba isidlamlilo ngakho ngizokuyekela kanjalo lokho khona lapho qaphelani kodwa niyakuqonda ngikuqondile qaphelani isitabelo sasiyinsini kubo abaphucukile asinakho ngisho nokubhalwa encwadini lapho ake Jamela kono usuku lonodwe lesikole kepha nokho eneminyaka eyishumi nambili budala umfana olula wahlula ngokushaqiza abapriest ethembelini ngokufundisa kwakhe Oh hey, kwakuyini na? uNkulunkulu ezifihla. Ngizizwa ngini kugcwala ukukholwa khona manje. uNkulunkulu ezifihla endlini yokukhweza izimpahla. uNkulunkulu ezifihla kumntana omncane, niyabo? Bekusasa kuzoveza obala emva kwesikashana nonke, niyabo? Wathi ngakakwenza ngathi ezitradini abazali akungabazeki babaxoxa futhi bathi ningadlali nalowo mfanyana ningazihlanganisi ngalutho naye. Umama wakhe akayilutho kuphela isifebe sijwayelekile nabo futhi ubaba nomama ingane yazalwa ngaphambi kokuba bashade empeleni wayezoba ngumama ningazihlanganisi ngalutho nakho. Wacabangani uMaria kodwa ngakokonke kunendaba ukuthi ongaphandle wayecabangani wazinhla ngazo zonke lezi zinto ufihla enhlizweni yabo babazi babengenakusho lutho lubi ngakho. UNkulunkulu ukhuluma kumuntu wakhe ngesinye isikhathi kathi thula ungasho lutho ngakho. Ngike ngaba nabantu emhlanganweni wami bathi awu uma ingceke kaKristu uyazi lokhu kuyenzeka lapho impela ngangazi kwakwenzeka kodwa manje-ke uzokwenza njani uma ethi thula ungasho lutho ngakho. Ngathatha amanye amadoda ngolunye usuku ngase ngiwakhombisa encwadini yile thize yakhuluma eminyakeni edlula ngasho wathiwa awu angikuqondanga ngathi niyabona laphaya kwakulapha emuva lapho ukukuthola kunqunyela usuku nayonke into ngenkathi kwenzeka emuva lapho. Abantu abaningi babekubonile encwadini lapho ngathi kuzofezeka ukuthi lokhu kuzokwenzeka ngale ndlela nangaleyo ndlela. Bathi awu awushonga ngani into ethize ngakho na wakuzoba yimba wakufanele kube ngaleyo ndlela niyabo. NoJosepha wayazi okwehlukile wayazi ukuthi yayingekabani leyo ngane. UMaria wayazi ukuthi yayingekabani. UJesu wayazi ukuthi wayengubani ubaba wakhe. Wathini na ngimele ngibe semsebenzini kababa wami. Kungesikho ukusaha izinkuni nokwenza isivalo kodwa ngoba semsebenzini kababa wakhe. Amen. Kwasho lokho kumama wakhe niqondini ukuthi mina yisikhathi sami ukuba ngibe semsebenzini kababa wami na. Manje bacabanga lo mntwana omncane uqala ukuphelela ngamandla noma yimuphi umntwana ozalwe ngaphandle komshado uthi ukuba uhlobo lingqaba into exakile empeleni futhi nakho lapho khona uyabo kodwa uNkulunkulu ezifihla. Lalelani uNkulunkulu ezifihla kulokho kwakucatshangwa okwezwe njengokungcolile ukubona okuzelwe ngaphandle komshado. Bukani uNkulunkulu uzifihla kubolani kwembewu efile ukuveza ukuphila nabo niyakuthola na. UNkulunkulu uzifihla kolulu wesifazane omncane washayo noma indoda ejwayelekile nedina layo liphansi kwengalo yayo ivalelisa ngokwanga umkayo nabantwana bese iyaphuma lapho futhi mhlawumbe azifihle kuleyo ndoda ukwenza into umbhishobhu wabangeke azilutho ngayo niyabo. Umuzi ashaye izimpondo futhi akuthumela yena uNkulunkulu uthole inkazimulo nje yilokho kuphela abalula bayakuza futhi bajabule niyabo. Manje uNkulunkulu wayezifihla ebululeni bengane ezifihla ebululeni bomndeni ojwayelekile uNkulunkulu nezobufundisi namadoda amakhulu inqondo isihlakaniphi na nabo bonke noHerodi nokunye nokunye bangalolo suku noNiro nabo bonke abakunakanga uNkulunkulu ezifihle ebululeni. Manje ngokushesha uJohane umbhaphathizi kuyizaya wamashumi amane besingakuthola ukuba benifuna uma lakho esithathu konke ya kumakeni phansi uma nifuna uyizaya wamashumi amane konke niyazi ukhuluma ukuthula njengoba kunjalo mhlawumbe kungakuhle ukuba ngikufunde khona lapha uma ninaleso sikhathi esiningi kangako asikwenze okomzuzu nje sizopheka ngapha encwadini ka-Isaya isahluko samashumi amane bese sifunda lapha futhi sibone nje ukuthi uthini ngalokhu. Manje bukani lapha duduzani nibaduduza abantu bami. Manje khumbulani lokhu kwakuyiminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili. Bukani sithokweni lapho niyabo iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili engakazali nangu umprofethi ekhuluma ngaye. Duduzani nibaduduza abantu bami isho inkosi. Kungani iJerusalema isibindi nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile nokuthi buhlanguliwe ububi balo ngokuba lamukelisiwe esandleni senkosi ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. Izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nihlelembe indlela yayo oqwathulweni umgwaqo omkhulu kaNkulunkulu wethu. Futhi zonke izigodi ziyakuphakanyiswa nazo zonke izintaba neqquma kuyakwehliswa amagebhugebhu ayakuhlelenjwa nemigoxigoxi iyakuba yithafa. Oh hehe kwakuzoba yindoda enjani nje leyo niyabona. Manje phenyana kuma lakhi kanye nami incwadi yokugcina ka okugcina kwaprofeti esitamenteni elidala manje kuma lakhi lalapha uma lakho yakucoshe sikathini sokuphela nje ngakho qinisekani ukuthi ningakukhohlwa uma lakhi sahluko sesithathu bekani ngiyakuthuma isithunywa sami futhi siyakulungisa indlela phambi kwami nenkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumaya ethempelini layo ngisho nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso bheka siye Isha inkosi yamabandla kusaloku ukukhuluma ngoJohane thuma isithunywa sami phambi kwami kulungisa indlela uJesu wakhuluma ngakho kuMathewu ishumi nanye ishumi wathi uma ningakwemukela yilowo ke okwakhulunywa ngaye bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami yabo kunjalo manje ukuthi kwakhulunywa kanjani konke lokhu ngenkathi kwakukade sekuyiminyaka engamakhulu ayisikhombisa kwakuzoba khona umandulelo ofika phambi kukamesiya kodwa ngenkathi efika enkundleni ngobululo obunjalo bamgeja manje akumulane wayeyindodana yompristu awu bukani ukuthi lokho kwakuyinsini kanjani kuyo ukuba angalandeli isikhundla sikayise abuyele ekholeji kodwa umsebenzi wakhe wawusamqoka kakhulu eneminyaka esishiyagalolunye ubudala waya kongena ehlane wayesephuma eshumayela bakugeja wayelula kabi elula kakhulu ngokwemfundo yabo eyayiphucuke ngokuphakeme ukuba bakhole ngonjalo bacabanga ngenkathi le ndoda ifika kuthiwani ngokuthi zonke izindawo eziphakeme ziyokwehliswa zonke izindawo eziphansi ziphakanyizwe zonke izindawo ezimigoxigoxi zibe yithafa udavide wakubona wayesethi izintaba zatshakula njengezinqama ezincane namaqabunga ashaya ihlombe ini ngaba kwenzeka na umva mdalo lobuhanqa kanjalo engenamfundo nhlobo nesiqebu sesikhumba semvi ezisonge ngazo weza iqhuzuka iphuma ehlane lasejudiya ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele nani sigetshana sazinyoka ningacabangi ukuba nithi ngingowenhlangano ethize unkulunkulu angamvusela u-abrahama abantwana kulawo amatshe hey awu akusuye lawo lapho niyaza kusuye lowo kodwa kwakunguye niyabo wayenza indlela ihlanzeke niyabo kulapho nxa izindawo ezimigoxigoxi yenziwa ibe yithafa lapho izindawo eziphakeme yehliselwa khona phansi ningacabangi ukuthini no-abrahama onguyidlo ningaqali ukungitshela lolo hlobo lwezinto ngoba unkulunkulu angamvuzela u-abrahama abantwana kulawo amatshe izindawo eziphakeme yehliselwa phansi o he yilokho-ke yebo niyawubona umehluko na washo ukuthi yilokho kwakuzokwenzeka futhi ngenkathi befika bacabanga o he basebelungele nje ukumemukela uma eze emhlanganweni yabo uqobo kodwa ngoba ufika kanjalo ngendlela elula kanjalo lokho ekumusheni imibhalo izindawo eziphakeme ehlizwa babengafuni ukukwemukela kodwa babanjalo mfana wabakuda konke washumisa isikhumba sasuka ngqo kubo wathi nina zigejane sezinyoka amavaiba nina zinyokotshanini ngiyenitshela izembi libekiwe empandeni yomuthi naye yonke imithi engayikuthela izithelo uyakunqunywa futhi uphonse emlilweni mina impela ngizonibhabhathiza ngamanzi kodwa ukhona ozemva kwami omkhulu kunami uyonibhabhathiza ngomoya ongcwele nangomlilo nombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe uzakushanelisisa izibuya futhi uyakungqoshisa amakhoba futhi abuthele ukole emncolobaneni amen lokho kwakungenkathi izindawo ezimigoxigoxo yenziwa ithava niyabo kodwa abantu abakutshelanga kodwa kuhambisana nezi nje impela ngayo impela indlela nje izwi elakusho ngayo kulula kakhulu ngangokuthi bakugeja bageja kukubona ningabi ngabaphuphutheke kanjalo niyabo ningabi ngabaphuphutheke kanjalo ngakho lalelani manje bakugeja wayelula kakhulu ezinkolelweni zabo ezijwayelekile zomuntu onjalo ukuthi wakugeja futhi kwakuyini na unkulunkulu oyizwi ezifihle ebululeni hhayi upristu nokhololo wakhe ujikisiwe wayekhaliphile imfundo uJesu wababuza into efanayo wathi naphuma kuyobonani na ngikathi abafundi bakaJohane befika ngapha wathi naye kuyobonani na ngabe naye kuyobona umuntu ogqoke izingubo zabapriesti niyazi nokwembatha ezinofonofo wathi lolo hlobo lomshumayeli wathi naye kuyobona lokho na wathi gabo labo uhlobo lwanga izingane futhi niyazi futhi lumbele abafile bona abazi lutho ngenkemba ibanjwa zadla zombili ekhaleni lempi babe phandle lapho nenye inkulumo yobuhlakani kwenye iklabhu yamakiwanisi noma ukuthize niyazi bakahle lapho kodwa uma sekufika phandle lapho empini ukubhekana nayo abazi lutho ngayo baba basezigodlweni zamakhosi bahamba bezenza iziwula nalolo hlobo lomuntu odumileyo kodwa wathi pho naye kuyobonani na ngabe naye kuyobona mhlawumbe into engentengiswa yini noma yimuphi umoya na umuntu owayengathi umuntu thize athi niyazi ungowe wenes kodwa uma uzoza ngapha kuyasembuzi ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani sizokwenza ngikhola ukuthi ngizokwenza lokho hey mhlanga into engentengiswa na hayi Johane qhabo uma uzoza ube ngumsaduzi futhi ungabi umfarisi noma enye into ke anibonanga muntu etengentengiswa umoya hayi Johane qhabo umnumzane mfowethu hayi yena wathi pho naye akuyobonani na umprofeti na kwakuyothatha umprofeti ukwenza lokho nebo wathi manje lobo kwakungubufakazi obubonakalayo bomprofeti nebo izwi likankulunkulu linaye izwi liza kumprofeti nebo wathi naye kuyobonani na umprofeti na wathi yebo kunjalo kodwa ngithi kini ngisho odlula umprofeti ngokuba wayenguye kungani wayedlula umprofeti na wayeyisithunywa sesivumelwano impela wayeyizo ukwenza ibriji lendlela phakathi komthetho nomuza wayeyitshe lekhothamo phakathi lapho okwakukade kukhulunywe ngalo wathi uma ningakwemukela nguye lo mprofethi akhuluma ngaye bheka kuma la kwesithathu ngiyakuduma isithunywa sami phambi kobuso bami niyabo futhi siyakulungisa indlela phambi kwami niyabo wayelula kakhulu uNkulunkulu futhi zifihla ebululeni manje ke bekusizani ukuthi wenzeni washumayela ngokristu namandla amakhulu eza unembenge yakhe yokuwela isesandleni sakhe uyo uwela indlela yakhe evana ngiqola ukusho njalo uyoshanelisisa izibuya zakhe uyobuthi imfungufungu bese ishanele iyophumela ngaleya bese ishiza futhi kunjalo uyobuthela kusanhlamvu bese kufaka enqolobaneni niyabo wayephefumulelwe kodwa ngenkathi kufika uJesu babebheke nabo bonke labo apostoli niyazi babebheke into ethize enkulu ukuba ifike hehe oh uyeza ilokho kuphela kukukho mfana uyoba mkhulu uyokhahlela umaRoma suke ebusweni bomhlaba he uyokwenza lawo magreki aye ngapha nama Roma engapho uma efika uma efika umfozi thobile omncane bushwa ejikizwa ngapha langapha wakuyini na uNkulunkulu ezifihle ebululeni oh hey wayeseke mekupheleli komlayezo wakhe wayesethi ubani ungangilahla ngesono na onke iBhayibheli lathi ngangizokwenza uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ngilahleni kodwa yikuphi kwashiwo imibhalo ukuthi ngangizokwenza engingakwenzanga na isono singukungakhola niyazi ubani ungangilahla ngecala na uma ngikhipha amadimoni ngemini kaNkulunkulu khona ke ngikhombiseni ukuthi nenzani ninangako ubulula wazinikela ngisho nasekufeni kodwa ho ngalelo phasike kuseni haleluya lapha shanela khona isibuya washanela wakhipha imfungu kulungile mfowethu yebo impela ngokolo wanameka ngophawu enqolobaneni ulele lapha emhlabathini nokuphila okuphakade uphumule kuwo ulindele lelo suku lukhulu esizokhuluma ngalo kufika kwenkosi lapho lokho kuphila kuyofika kuphileni futhi siyovuka ngalokho kuza sihlitshe naye emoyeni futhi sibutheka enqolobaneni nemfungufungu iyoshisa ngaleya ikhoba elisongele futhi lazama ukudonsela ngapha noma ngapho liyoshiswa ngomlilo ongacimekiyo amen oh akamangalizini bamgeje uNkulunkulu ebululeni Nganina, akazanga shumayele ngisho nangamagama okufundisa basesontweni, akazanga shumayele njengomshumayeli, niyabo, washumayela njenge, wasebenzisa amagama obulula bukaNkulunkulu, amagama njengokuthi, izembe libekiwe, amagama athi, umuthi, amagama athi, izinyoka, hayi uthisha othile wasekolishi, njengakubafundisi basesontweni bosuku, njengodokotela wezobuNkulunkulu, udokotela uSibanibani. Akakwenzanga lokho. Washumayela njengomhlali mahlathini. Phandle ngaleya ndawo wakhuluma ngamazembe nemithi nezinyoka ezilobuqili nezinto ezinjalo nokolo nezinqolobane nayo yonke into enjalo. Wayengathathwa ngokuthi namhlanje ngiqakele umshumayeli webhokisi lensipho. Ngikholwa ukuthi wayebizwa ngokuthi umshumayeli wesiqu ngalolo suku emi phezu kwesiqu ezansi lapho ngaseJordani. Mhla uNkulunkulu ebululeni ezifihla kwabahlakaniphile nabezwe. Manje yasithola uJesu wathi, ngiyakubonga Baba, uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphile bezwe. Futhi uzokwembulela izingane zona eziyofunda. Nebo uNkulunkulu ezifihlile. Ebululeni kuKristu uNkulunkulu ezifihle ebululeni kuJohane nebo nje nebo waye kucabangeni nje uNkulunkulu ebululeni ezifihle kwabahlakaniphile bezwe. Manje sizovala emzuzwini nje noma emibili ngoba ngifuna ukuba ngibe ngisalihlalisa isikhathi eside. Bukana simo umzuzu nje into eqondene nesiqu sami. Cabangani ngosuku esiphila kulo ukuvala ngalokhu manje. Cabangani ngosuku esiphila kulo lapho uNkulunkulu eza ehle endaweni yendadlana ethobekileyo ekade sihlala kuyo ephilisa abagulayo nabacebile nabazidlayo nabafundisiwe ngokuphakeme kakhulu. Izinsuku zezimangaliso seledlule, ayikho into yokuthiwa ukuphilisa kukaNkulunkulu. Ngiyakhumbula umlezo engawushumayela khona phesheya kwalesi siqephu somhlaba lapha ukuse ngasuka ngakho mayelana noDavide noGoliathi. Na wathi uzodibala kanjani neze elifundisiwe phandle lapho mfowethu Branham nakho konke lokhu? Na ngathi akukho engingakwenza ukuthi ngizodibana kanjani nakho. Nkulunkulu wathi hamba, niyabo yilokho kuphela nebo yizwi lakhe walithembisa ihora lilapha. Ngingathi leyo ngele seniyibone kulezo zithombe laphaya yehlela phezu komfula lapho ngalolo suku eminyakeni engamashumi amathathu edlule ngalo June ozayo, noma iminyaka engamashumi amathathu nantathu edlule njalo lo June ozayo. Futhi yathi njengoJohane umbhaphathizi wathunywa phambi kwabantu abayizinkulungwane ezinhlanu noma ngaphezulu, ihora selifikile lapho umlayezo wakho uzozulazula ezweni. Ngiyakukhumbula ukuxekwa uma noma yimuphi wenu lapho ngitakele uRoy Slaughter noma abanye babo behlezi lapha bangahle balukhumbule usuku, noma abanye inkosikazi Spencer noma kungaba ngubani ongaba ngomunye wabantu abadala lapha obengahle azini, yabo uGeorge Wright noma abanye babo, yabo bayakwazi lokho ukuthi kobunjani, kodwa ngabe kukwenzile na? Kwakwenza. Kwasekuthi ke maphakathi ngenkathi bala futhi bathi ngokuphilisa kwengqondo nje noNkulunkulu waphenduka wayesebuyele emuva ngqojika wayesethumela endala inyamazane iobuzami yesimungulu phakathi lapho futhi yaphiliswa ngamandla kaNkulunkulu. Lyle Wood noBanks ngenkathi sihlezi phansi lapho futhi bayalazi iqiniso likaNkulunkulu eliqinisekisiwe ngenkathi encane eqhashaqhasha umdala ofile inhlanzi ilele phezu kwamanzi nomoya ongcwele wakhuluma kuthangi wayezobakhombisa inkazimulo yakhe futhi yenze ukuthize ngakho. Futhi lapho ngalokho kusa ngimi lapho nomoya ongcwele wehlele kuleso sikebhe ngaze ngisukuma ngaze ngikhuluma kuleyo nhlanzi futhi yona ilele phezu kwamanzi ifile ingxenye yehora iziphefumulo zayo nezibilini kudonseleke ngaphandle emlonyeni wayo. Iyaphila yase isuka itshuza kahle nje njenganoma yibe ngenhlanzi. Kuyini na uNkulunkulu ulezifihla ebululeni? uNkulunkulu angavuzela u-Abrahama abantwana kulawo matshe. uNkulunkulu angayiphilisa inyamazane obuzami noma inhlanzi kumbe noma yini uma ezokwethula umlayezo wakhe abantu bengezukukholwa. uNkulunkulu angavuza inyamazane obuzami ukuba iwukholwe. Haleluya! uNkulunkulu angavuza inhlanzi efile, angavuza inyamazane obuzami efile, angakwenza ngenze noma yini afuna kuyenza. Kusola kunje pho kulesi sizukulwane ngenkathi bekhubeka phezukwawo futhi bekuphisana ngawo futhi awubenzanga lokho futhi wenza lokho futhi uNkulunkulu uthumela ngokulethe silwane silula nebo Kusola kunje pho kwakuyini na uNkulunkulu ebululeni nebo ezikhombisa yena ukuthi mkhulu oh he esola lamadoda lesi sizukulwane ngokungakholwa kwawo Manje bacabanga manje njengoba babehlala njalo benza kufanele kwenziwe ngendlela yabo uqobo manje uma ikhona into okujiwa ngokuphilisa kwaNkulunkulu njengokuthi indoda eKatolika yakitshela lokho umfo ngobunye ubusuku wangitshelanga lokho niyazi ngakho wathi lo ayaz engahamba kuyombona ngomfana wakhe lapho eHouston wathi awu manje ukuba lezo bekuyisiphiwo sikaNkulunkulu siyofika ebandleni leKatolika yabo ya Methodist ayicabanga ukuthi beyofanele kufika ebandleni lawo namaPentecostali ayicabanga ukuthi kwakuyofika ebandleni lawo kodwa akufikanga kunoma yimaphawu ufika manje kuvuka kukaJesu Kristu ezibonakalisa injalo impela yakwenza ya kubhekiseni nje ningakudedele kwedlule kini kugcineni phansi kwenhliziyo yenu futhi nikukhumbule nizindle ngakho lapho Kanele kufika ngendlela kungeyabo kube ngokwabo ehlelweni lingelabo futhi ngaphandle uma kwenza lokho akusuye niyabo isayenza phathelana nokusebenza kangqondo nje noma ngudevil yiyi akusuye uNkulunkulu ngoba ukuba bekunguNkulunkulu beyoze ngendlela engeyabo niyabo indlela esikuhumusha ngayo ilo ndlela uJesu ayenayo yokufika kubaFarisi kwakufanele kube ngaleyo ndlela niyabo uma kwabo uma uNkulunkulu wayezozo thumela uMesiya Abenako konke kuhunyushiwe nje ukuthi ufanele abe kanjani futhi ngoba ufika ngokwehlukile khona ke wakungesuye uMesiya wayeyinto ethize ezale ngaphandle komshado wayengupelisa bhule kodwa kwakunguNkulunkulu ezifike kubunuleni mandulelo ufanele abe indolo ethize efundisiwe ukuthi okwabo awoyedwa akungabazeki usuku nosuku unyaka nonyaka ngenkathi ibona ya begcobo befundisi babo futhi babathumela njengezithunywa zekolo ukuba enza ama proselyte futhi babangenise ngamunye wayecabanga lona kuzoba yilowo mantulelo ofikayo kodwa uNkulunkulu wamvuse ehlane lapho ngokungekho college inhlobo niyabo nezinto ezinjalo niyabo uNkulunkulu ezifihle into yobekweni nasebululeni
but now wait in closing we say this but to reject
Kodwa manje lindani uvaleni sisho lokhu kodwa ukwalo mlezo lula kaNkulunkulu ukuwala indlela elula kaNkulunkulu kungukubhujiswa phakade manje kukangako ke sikhuluma ukuthi unula kanjani nabantu bacabanga ukuthi awu bangawuhleka futhi baweqe futhi bawuphathe noma yibi indlela abafuna ngayo kodwa kungukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu Laba bafa ngemihla kaNo futhi abawulalelanga umlezo wakhe maphupha noJesu wahamba futhi washumayela kubo bese emaketangweni obumnyama kufeni kwakhe angokubavuka futhi wayesogweni futhi washumayela emimoyeni wawusekuboshweni engaphendukanga ekubekezeleni emihleni kaNowa ngenkathi umlezo kaNkulunkulu olula ngendoda elula usashunyayelwa Wahamba wathi uNoah washumayela ukuthi ngangizoba lapha futhi ngilapha kunjalo niyabo laba behluleka kunalelo mlezo lo mprofeti Mose phandle lapho ehlane awemukela kuNkulunkulu uqinisekiswe ngokufanele ngentsika yomlilo futhi waholelwa ukuba aphumele ehlane baseke bezama ukuvuka futhi benze inhlangano ngawo futhi babhupha futhi bafela ehlane bonke ngaphandle kwamadoda amabili uJoshua noKhelebi futhi lapha ya abafarisi wayebukutheke kakhulu abakwazanga ukubona lokho ngakho babheke emuva base bethi obaba bethu badla imana ehlane noJesu wathi futhi bona bonke bafile bayibonile inkazimulo kaNkulunkulu bahambe kukhanyeni kwentsika emlilo bahambe bukhoneni bamandla akho bahamba bedabula ezindaweni umoya ongcwele owawubenzele zona ukuba bahambe kuzo Badla imane ehla ivela ezulwini uNkulunkulu ayihlinzekayo futhi balathwa futhi baye sogweni bona bonke bafile uma uthatha lelo gama liyizehlukanizo zaphakade ebukhoneni bukaNkulunkulu bona bonke bafile nebo
Everyone that refused Jesus is perished
wonke onqaba uJesu uyabhubha. Ngiyabona ukuthi ngiqala ukuthini na, ukwenqaba lobo bulula bukaNkulunkulu. Usiye nje into ethize wena uthi awu ngenze iphutha, awukwenzi ngaleyo ndlela. UNkulunkulu akakwemukeli ngaleyo ndlela, uyabhubha phakade. Kungcono sicabange ngento ethize. Manje kuzofanele kukhonjwe nguNkulunkulu ngokufaneleyo, niyabo. Futhi manje-ke uma kunjalo kuyizwi lakhe, niyabo. Wo, njengalabo abala uMose, bala u-Elija, bala uJohane, bala uJesu bezinsuku zabo. Lapha ake nginitshele nje into encanyanyana, futhi manje-ke ngithemba ukuthi angilimazi kakhulu kakhulu, kodwa bukani, ngolinye usuku ngabizela e-Houston e-Texas ukuzama ukuthola isixolelo ngokuhlanganisa abanye abantu ndawonye ukushumela umlezo nokuthola abantu lapho kuba basayine isixolelo saleli bhungu netshitshi. Liyazi bangena kuleyo nkathazo ngikakele nifundile ngakho ephepheni. Naleyo kwakuyindodana kamnumzane ayazi angayizali. Umnumzane ayazi yilo thebule isithombe sengelozi yenkosi enisibona khona lapho. IRoma Katolika nomkakhe wayengumJuda, futhi washada nale ntombi yomJuda. Babengakhulumisani ngezenkolo phakathi kwabo, nokunye nokunye kanjalo. NoTed Kipperman owayenaye ebhizinisini waye neDaclar Studios. Futhi ngenkathi efika laphaya, lapho umnumzane Bess, udokotela Bess, ibandla lebhaptisti, wabeka isibhakela sakhe phansi kwekhala lika-40 Bosworth, walinyakazisa, wayesethi, manje thebule isithombe sami, ngenza lokho, wathi ngizothatha isikhumba salelo khehla futhi ngisilengise ekamelweni lami lokuthi alishela njengesikhumbuzo sokuphilisa kukaNkulunkulu. Futhi ngaphambi kokuba ngiye e-Houston e-Texas, inkosi uNkulunkulu yangitshela ukuba ngiye lapho, futhi ngangilapho ngegama lenkosi. Futhi nonke niyayazi impikiswano nezinto eziqhubukayo, ngikufundile ezincwadini nokunye nokunye. Futhi kwakulapho, futhi ngalobo busuku ngangizama kuphela ukuhamba ngokuzithoba. Ngani? Bathi bayisigejane sezidomu. Udokotela Best wathi abayilutho kuphela isigejane sezidomu. Wathi akukho abantu abanjalo kukholela ukuphilisela kukaNkulunkulu izinto ezinjengalezo. Lezo isigejane sebuya lolwandle, abazi ukuthi kwakunguNkulunkulu ebululeni. Ngani? Bathi indoda ayinayo ngisho nemfundo yokufunda nokubhala olimu, wayephucuke nazo zonke izifundiso ezinkulu zesiqu ayengaba nazo. Waza wacabanga ukuthi wayengagqiba umfoti bozwet phansi noma kanjani, kodwa uma sekufika ezwini wayengakhathaniseki ngisho nangokweshumi kuye. Yabo, futhi umfoti bozwet wayazi lapha emkhona, abaningi babantu bakhe bahlezi khona lapha, wayesempikisane. Futhi kwakulapho wasevele phoseka kithikike ethi sisigejane sezidomu. Wathi abantu abacabanga ngobuqotho abakukholwa ngisho. Umfoti Bosworth wathi umzuzwane nje. Wathi bangaka abantu kuleli dolobha, cishe abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ngalobo busuku behlezi phakathi kwethu kanjalo. Bangaka abantu bakuleli dolobha lapha, oya kulawa amakhulu amabandla amahle amabhaptisti abafakazisa ngesitatimende sikadokotela ukuthi baphiliswe ngamandla kaNkulunkulu. Selokhu umfoti uBrenham bekuleli dolobha sukumani, futhi wamakhulu amathathu asukuma. Uthini-ke ngalokho na? Kwakulapho uNkulunkulu wayezifika ebululeni. Wayesethi-ke mfowethu, wathi letha umphilisi ngokukaNkulunkulu, angimbone ethwebula umuntu ngomthwebulo, bese ngibabuka unyaka kusukela mamhlanje. NoTed Kip no-Ayers lapho, yena impela lo owathwebula isithombe. Wathi umnumzane Branham akalutho, kodwa umthwebula ngokuthwebula. Ngibone owesifazane wayenesifo sokuvuvuka komphimbo emphinjeni wakhe kanjalo. Futhi wathi wamthwebula ngomthwebula lo owesifazane. Usuku olulandelayo ngakhuluma naye, futhi wayengenasifo sokuvuvuka komphimbo. Wathi indoda yamthwebula ngomthwebulo. Uho, wavele wangijivaza. Wathi ngifanele ngixoshe edolobheni, futhi ufanele kube nguye okwenzayo, niyabo, nako konke kanjalo. Olayini abakhulu ekhasini lokuqala le-Houston Chronicle. Angizange ngithi bu, ngangilapho ukuzokwenza umsebenzi kababa wami. Futhi kwakuyilokho kuphela. Ngihlale nalelozi wangithumela lapho futhi umsebenzi wakhe. Ngalobo busuku ngathi ngehlela lapho ngathi angisuye umphilisi ngokaNkulunkulu, angisuye uma noma ubani esho lokho ngathi banephutha. Ngaze ngithi angivuni ukubiza ngomphilisi ngokaNkulunkulu. Ngathi uma uDokotela Best lapho eshumayela insindiso khona ke ubengethanda ukubizwa ngomsindisi ngokaNkulunkulu. Ngase ngithi manje ke ngishumayela ukuphilisa ngokaNkulunkulu. Angifuni ukubizwa ngomphilisi ngokaNkulunkulu, kodwa uthi akasuye umsindisi ngokaNkulunkulu. Impela akasuye. Kanjalo nami angisuye umphilisi ngokaNkulunkulu, kodwa ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Ngikhomba kulokho niyabo. Futhi ngakho yena umpeto niyazi yabezungeza. Futhi ngathi kodwa uma ubukhona nalezi ziphiwo sikaNkulunkulu nengelosi yenkosi, uma lokho kubuzwa lokho kungafakaziswa. Cishe lesi sikhathi nasi sifika sivunguzwa sedle. Ngathi asisekho isidingo sokukhuluma manje, isivele ingikhulumele. Ngase ngiphuma ngase ngiye Houston elela dolobha elikhulu elinye lamadolobha amade kuna wonke elikhona ezweni. Mapi ngenkathi ngiyongena lapho ngolunye usuku kwakuyihlazo ukubuka lelo dolobha. Izitrati zazingcolile, amakhawunti endawo kwehle njalo ngo-Texas Avenue. Ngase ngiyongena ehotela i-Rise lapho izingcweti zamabhayisikopo zazivame ukuhlela khona. Ngase ngehlela lapho kulelo kamelo elingaphansi leyo khefi nosilingi uyawohloka neplasta kuyiphansi lendlu nokungcola nothuli nokuthi deka phakathi kwabashumayeli. Sengathi angikaze ngibe kubo noma ngake ngezo empilweni yami. Ngana ukwala kukhanya kungubuhambe bumnyameni, nakho kudleza abantwana babo emqeni wokufa. Impela uNkulunkulu wedla ngenkathi kuveza obala ubulula futhi benqatshwa. Khona-ke uNkulunkulu wazikhombisa ebululeni, futhi lapho bathwebula leso sithombe sishanele izwe. Ngisho nososayense bathi singubukhona obungaphezu kwemvelo kuphela sebake bathetshula kuwo wonke umlande wezwe. Futhi bulenga e-Washington DC ehholo lozobungcweti bezenkolo. Nampo ubulula bubonakaliswa-ke. Niyabo uNkulunkulu ezifihla ebululeni bese zibonakalisa. Niyabo manje wazifihla yena ekufeni kukaKristu, kodwa wazibonakalisa ekuvukeni. Hohe okunye nokunye ungahle sivele nje singa akukho kuphela ukho lokhu siqhubeka sisho nje, kodwa nakho lapho khona uyabo. Wala ukusho ukuthi kunokukhanya kwelanga kungukuhamba uyongena ekameleni elingaphansi bese uvala amehlo akho ekukhanyeni. Futhi kunjalo, futhi khumbula indlela kuphela ongaba nephutha ngayo kuqala ngokwala into eyiyona yona. Niyabo, wala ukuvula amehlo akho uyohlala ebumnyameni. Yabo, uma nje wala ukubuka uzobona kanjani na uyabo. Bhekisisa izinto ezilula, yizinto ezincane ozishiya zingenziwe, hhayi izinto ezinkulu ozama ukuzenza zenza. Oh hey, manje ke bukani lapha, ake ngitshele kuMathewu ishumi nanye ishumi wathi uma ningakwemukela nguye lo. Niyabo, nguye lo owathunywa phambi kwami kwakungubulula. Waze kwabuzwa ngaye ngelinye ilanga kwathiwa kungani pho ababhali basho ukuthi yena wathi indodana yomuntu yenyukele eJerusalema ngizobekwa ezandleni zezoni futhi bazoyibulala indodana yomuntu futhi izofa futhi ngosuku lesithathu izovuka. Futhi wathi ningawutsheli umuntu mbone enhle lapho. Nabafundi manje kucabangeni, abafundi ababekade behambe noJohane bakhuluma naye, badla naye ehlane, bahlala ngaphandle ezingwini. Base bethi-ke kungani abafundisi bethi u-Eliyasi umele ukufika kuqala na? Wena uthi wenyukele kubethelweni futhi uzovuka ukumbesiye thathe izihlalo zomkhosi manje kungani ababhali yonke imibhalo yethu yasho lapha imibhalo usho ngokucacile ukuthi ngaphambi kokuba uKristu yofika ukuthi uElias uyofika kuqala yani yabo wathi usevele ufikile futhi anikwazanga manje kwakungubani lona abafundi Ngizolimaza lapha kancanyanyana nje manje kodwa angiuqondile yabo okomizuzu embalo elandelayo yabo umzuzu nje noma emibili kodwa ukuze nizoqiniseke ukuthi niqonde niyangizwa na
Look why
Bukani ngani na lamadoda ayahambe noKristu kungani imibhalo kuqala ithi uElias umele ukufika na futhi babengabaphendulwe nguJohane uqobo futhi babengamazi ngisho kungani imibhalo ithi abafundisi na niyabona ukuthi ngikona ukuthini na yabo kungani imibhalo ithi uElias umele ukufika kuqala na bafundi abahamba naye kungani imibhalo ithi umele ukufika kuqala ngaphambi kwalezi zinto futhi abuyisele konke na wakwenza cishe kubantu abangu half a dozen futhi yilabo ukuphela ababekhona yabo yilabo kuphela owayefanele ukukwemukela kwakuyilo owayegcotshelwe ukubona uJesu wathi usevele ufikile futhi anikwazanga kodwa wenze khona nje lokho imibhalo yathi wayezokwenza wababuyisela nonke nina eningemukelile futhi nakholwa kimi wenze khona impela lokho imibhalo yathi wayezokwenza futhi benza kuye lokho imibhalo yathi babezokwenza usevele ufikile futhi anikwazanga Senilungela na ngifuna kunethusa kancanyanyana uhlwitho luyoba yindlela efanayo luyoba lula kakhulu akungabazeki luyoba kanjalo luyoze uhlwitho lufike ngonukelo lezi zinsuku futhi akukho umuntu oyakwazi lutho ngalo manje ningasukumi manje kodwa tetishana umzuzu nje sengivala ngempela ngokwenele Uthwitho liyofika ngendlela elula ngakuthi kuyoze kwehle izahlulelo futhi bayobona indoda yomuntu futhi bayothi besingafanele yini ukuba nalokhu nalokhu na futhi bekungafanele yini ukuba noElias othunyelwa kithi na futhi bekungafanele yini ukuba nohlitho na
Jesus will say it's already happened and you didn't know it
uJesu yothize luvele lwenzekile kuthi nilwazanga uNkulunkulu ebululeni yabo manje leli viki sizongena kokunye kufundisa kujule kabi ngokuthi manje qaphelani uhlitho bayoba ingcosana kakhulu bayongena kulomlobokazi luyikuba yi manje niyabona ukuthi abafundisi ukuthole kanjani na banamashadi futhi bayahamba bakhombisa abantu abayizigidi ezishumi benyukela lapha onke ama-Methodist uma kungumshumayeli wama-Methodist uma kuyiPentecostali onke ama-Pentecostali eza akusoze kwakuthinta kuyoba mhlawumbe omunye esuke eJeffersonville nje omunye enyuke alahleke bayothi awu anikaze abasele babo abayikwazi kuyoba noyedwa esuke eGeorgia niyabo kuyoba noyedwa esuke eAfrica Futhi yaga sithi kuyoba nabantu abangamakhulu amahlanu abaphilayo bayoye kusithweni manje lowo akusiwe umzimba webandla lona ngumlobakazi lelo akusile ibandla lona ngumlobakazi yabo ibandla liyokunyuka ngezinkulungwane kodwa lokho kusekuvukene kulandelayo abaphili isikhathi seminyaka yezinkulungwane yabo kodwa kumlobakazi uma abantu abangamakhulu amahlanu beshiye umhlaba ngawo lomzuzu izwe belingeke lazi lutho ngakho uJesu wathi uyoba yedwa empeteni futhi ngiyothatha yedwa ngishiyo yedwa lokho kusesikhathini sasebusuku bayoba babili ensimini ngale ngakwelinye icala lomhlaba ngiyothatha yedwa ngishiyo yedwa futhi njengoba kwenzeke emihleni kaNowa uyakuba njalo kufikeni kwendoda nayo umuntu Cabangani, yonke into iyahamba nje ngokujelekile nje njengoba ingenzeka umlezo wobuhlanya uyokudlula futhi into yokuqala niyazi into ethize lo mfundisi eyandawo ndawo akaphindi yabuye mhlawumbe uye emahlathini ezingela akasaphindanga nje wabuye nalomfo uye endawo ndawo niyazi ukuthi kwenzekeni na ngiyakholwa lelo tshitshi lifanele ukuthi lihlithwe layiswa ndawo ndawo niyazi ukhona uphuma naleyo ntombazane wase idlengula mhlawumbe wayiphosa emfuleni yayingenamuntu uhafu wakho amashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye kubo bonke kungathiwa oyedwa kuzo zonke zigidi ezikhulu oyoke azi noma yini ngakho niyabo ngaphandle uma umuntu ojwelene nayo athi intombazane lehlekile ngani angiqondi ayizake ihambe kanjalo qhabo futhi ngenkathi bethi amathuna ayovuleka lizovuleka kanjani amathuna na ngenkathi anginaso isikhathi sokungena kulokhu ebengikufuna ngizodingeka ngithathe lokhu niyabo ukulikhombisa nje ubululo bukankulunkulu naleso sakhi mzimba i-calcium isakha mzimba i-potash na yonke into ngenkathi yonke into ekuwe yezakhi kuphela yenza kugcwele ispoon kunjalo futhi okwenziwa yilokho kuhlakazeka kubuyela emoyeni nasekuphileni uNkulunkulu uyakhuluma nje nohlwitho luyofika aluphumele lapho nezingelosi zenhle futhi zimbe ngamafosholo wamathuna bese zikhipha isidube esidala sesafa lapha kuyini na sazalwa yisono kwasekuqaleni kodwa omusha owenziwe wafana nawo niyazi niyabo uma sinalo sizofa futhi niyabo ungomuntu wena uthi abathuna yovuleka abafile bayophuma bahambe lokho kungahle kube iqiniso kodwa angavuleki ngendlela wena othi avuleka ngayo niyabo kunjalo niyabo akuyikuba kanjalo uyowayifihlo ngoba wathi uyofika njengesele ebusuku usevele usitshelile lokho uhlwitho ke izahlulelo ziyogadla isono izinhlupheko ukugula nayonke into nabantu bayokhalela kufa kuba kubathathe ngenkathi sekungu kwahlulela kozi kungani lokhu kwahlulela kuphezu kwethu kanti wathi kwakuyoba nohlwitho kuqala na uyothi seluvele lufikile futhi anilwazanga yabo uNkulunkulu ezifihle ebululeni oh hey kulungile yilokho kuphela sekuvele kwenzekile futhi anikwazanga kungani amakholwa engazi khona izibonakalise ezilula zokufika kwakhe na babheke ukuba zonke le izinto okwakhulunywa ngazo umphalo nenyanga izoshona maphakathi ne noma ilanga phakathi nemini futhi kuzoba khona zonke izinhlobo zezinto Oh kuba nje bese ne nginamanoti abhale lapha ngakho nebo ukukhombisa ukuthi lezi zinto zinjani futhi sizokuthola kuphulweni kwalezi zimpawu kuleli viki empeleni nebo nakho labo nje osebuvela kwedlule futhi anikwazanga nibone ukuthi kunjalo yini ukuthi ngelosi yenkosi izoziphula yini lezo zimpawu kukho kubulani kunanyekwe ngaleyo midumo eyizimfihlakalo ezisikhombisa nebo manje yini Ungana abantu bengena ukukhona kubulula bobulula besigejane sithobile sabani nabo nenephimbo lezibonakalizo zikaNkulunkulu na kungani bengena ukubukholwa na njengoba behlale kunjalo nje eliqinisile izwi likaNkulunkulu libonakaliswa ni bakhaliphile kakhulu futhi bafunde kakhulu ukuthi bakholwe yisimo esilula seze lilotshiwe bafuna kubeka okwabo kumusha kulo alichazi khona lokho alichazi khona lokho yabo lichaza lokho lelelani mangisho lokho ngokushesha impela manje ngisho nemibono uNkulunkulu ayinikezayo lapha endaweni ayiqonda ngani kakhulu ingaleso zathu ningizwa emathepini ngithi ishona kushiywe ngamathepu shonile kushiywe imibono Manje uma nixwayile niyobona ukuthile niyabonga ithemba ukuthi angidingi kuba ngikubambe ngesandla sami futhi ngilikhombise niyabo nikulapha Sizokupheleni niyabo yebo nomzana onemfundo abakhaliphile bayokugeja mibone lula uma yembule ebululeni obunjalo kuze nje kwemboze phezu kwamakhanda abantu niyabo Ngoba ngibona umbono onganitshela nonke ngokwenyukela lapho ngizingela futhi neyazi lokho nje kwabakhuba abantu futhi lapho uNkulunkulu wakuthumela enhla lapho ngaye impela inhloso bese buya ajike ngqo futhi akuhumushe ekhombisa ngokuhamba kukamama wami nezinto ezinjalo bese ke yabuya futhi wakusho phambili futhi kwenzeka nje ngaye impela indlela athi kwakuzokwenzeka ngayo niyabo Futhi noko uJohane wafika waphumela ngolapho futhi wavuma wathi angisuye uMesiya kodwa yiyizwi lomemezayo ehlane wasekuthi ke bona labo bafundi impela bathi kungani pho ababhali bathi umbhalo ufundisa ukuthi uEliyasa umele kufika kuqala na niyabo ubulula bukaNkulunkulu buyahamba nje buhambisa kwezimpande phezulu ngqo phezu kwekhanda labantu ake ngithathe lokhu bese ngivala-ke ngizovala ngosizo lukaNkulunkulu niyabo bobukani manje asikuhlaziye lokhu bese ke ngiyaxolisa kuloko nginitshela nonke ukuthi ngizohamba bese ke bukani ngiyaxolisa kulibamba kodwa amahora ambalwa siyabuya
let's take a simple drop of ink
bukani sithathe iconzi elilula likayinki yonke into engenhloso nibuthene lapha kulokhu ukusa ngenhloso ngidla endlini yakho Charlie neli ungiphekele ngenhloso ngiyonke into engenhloso leli bandla lakhelwe inhloso akukho lutho olungenanhloso nembangela asithathe iconzi elilula likayinki manje niyangizwa na asithathe iconzi elilula likayinki bese silibuka nini na iconzi likayinki lavelaphi na kulungile asithathe leli conzi likayinki manje futhi sithi linguyinki omnyama manje lowo yinki ungowenhloso ngabhala kuxolela kwami ephe ngiphume etilongweni lokuqondisa esimilo ngabhala kuxolela kwami ekameleni lokufa kunjalo na ngabhala uJohane wesithathu ishumi nesithupha futhi usindise umphefumulo wami ngokulikholwa kunjalo na noma ungasayini incwadi eyivume yokufa kwami yabo ungangilahle enkantolo yokwahlulelwa wenhloso kunjalo na awu asibuke lowo yinki omncane futhi sibone ukuthi uvelaphi manje nguyinki uhlanganiswa ndawonge nezithako amakhemikhali nokuye nokunye kuze kuphenduke kube uyinki futhi umnyama uqonsisele ezingutsheni zakho uyoyenza ibala kodwa siqambe izinto ezibizwa ngokuthi isisu samabala iblish nina besifazane nisebenzisa isisu samabala iclorox blish awu ngithatha lelo conse lilodwa likayinki bese ngiyicotsisela emgqonyeni wesisu samabala eblish manje kwenzekani kuyinki nani yabo ngalina isisu samabala eblish sitanjiwe sasungulwe futhi saqamba izithaki amakhemikhali ndawonye azohlangana lokho okwenziwe umbala kabi kakhulu ngangokuthi ungeke usawuthola amanzi ayi-H2O okuyihydrojini ne-oxyjini futhi kokubili ihydrojini ne-oxyjini kokubili kuyizikhumane zingozi futhi manje-ke ihydrojini ne-oxyjini empeleni yimilotha kuyilokho-ke kunjalo imilotha eyizithako imilotha eyizithako nje manje uhlanganise ndawonye futhi unamanzi kodwa kuhlakaze unehydrojini ne-oxyjini futhi qhubeka nje ubuyele emuva manje kutsholeni kulokhu asithathe futhi ngingeke manje kungahle kube nosokhemisi abahlezi lapha futhi manje ngifuna ukukusho ngoba kuzoba nosokhemisi abakulalele angiyazi indlela yokukwenza kodwa ngifuna kukuthaza nje ngendlela yami uqobo ethobile ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzoyizembula kukho bukani ngicotsisela lela conzi likayinki lingene esisuseni mabala iblish kwenzekani na masinge ibala elimnyama lisekho ubungeke usalithola futhi ukuba ubuzokwenza alisekho awusoze walibona kwenzekani na manje awuwonuthi luqhubuka kulo awuluboni ngani na ngoba selihlakazekile manje isayensi i-BOT lijikela buyela kuma-acid ali asekuqaleni avelapha ama-acid na niyabo awu wena uthi ivela ezintweni ezithize kulungile uthi isibonelo nje njengokuthi izintshongo zenza ama-acid zavelapha izintshongo na awu sasikhona sizosho njalo sizintshongo senziwa yizakhi amamolekuli zavelapha izakhi amamolekuli na kwezakhi ama atom zavelaphi zakhi ama atom na kwizakhi ama electron avelaphi na ukukhanya komhlaba nezulu yebo ubuye uyothi gqu ekutheleleni okwedlule kosokhomisi manje futhi uma kuyinto nendalo kuzofanele kuvela kumdali ngakho anihlezi lapha ngokuthi kuthiuka kwenzeka angilibambile kuze kugamancele eshumi nambili noma elokuqala ngqo ngokuthiuke kwenzeka izinyathelo zolungileyo ziqondiswa inkosi niyabonga kunesizathu esithize sakho kunesizathu esithize sakho ukuba ukholwe kunesizathu esithize ukuba ungakholwa njengangalowo inki manje sikuhlaziye lokho manje into yokuqala sithi emva kokuthi sibuyele emuva sizokubuyisela emuva mayelana nezithako amamolekuli manje sithathe amamolekuli ngingathi number 1 kuphindwe ngamamolekuli ayi-9 aphindwe ngamamolekuli ayi-12 manje ukuba bekuyi-11 bekuzophuma kubomvu kodwa kuthi ngeke kube yi-12 ukwenza okumnyama manje-ke sizokwehlisa lokho kuye kwisithako i-atom bekuyi-atom futhi u-9 uya ku-6 ephindaphindwa ngo+4 uya ku-3 alingana ne-atom u-16 uya ku-11 ukuba bekungu-16 uya ku-12 bekungaba ngumbala omkhwebezane nebo bese-ke ulokhu kuhlakaza kwehle njalo kukhombisa ukuthi kwakukhona into ethize emuva ngaleya kwasekuqaleni lokho yingqondo ehluzile kuphela ngokudeliweyo kuzofanele kube nomdali futhi kwasuka kumdali kwaseke kunqunyelwa futhi kwafakwa kunezi okwehlukile manje isayense ngeke yathatha i-atom B16 iphindaphindwe nge-12 iphindaphindwe nge-14 iphindaphindwe ngani noma yini kuphuma njalo ukwenza lokho kwadingeka kwenziwe ngunkulunkulu lokho futhi-ke kulethwa kwehlisela endaweni kuze kube lapho kwahlele khona kuma-atom khona-ke isayense singaqala kukuthinta bese-ke kuphumela kumamolekuli khona-ke sebengaqala kukubona kangconywana bese-ke kwehla kusuka kulo kungene kwenye into ethile bese-ke into yokuqala kungena ezithakweni amakhemikhali bese-ke behlanganisa lezi thaqa ndawonye manje ngenkathi umuntu ngaphambi kokuba one seyivala kodwa ningakugedi ngenkathi umuntu ona wazehlukanisa nonkulunkulu wayesewele igebe elikhulu wayesezifake kufeni ngakuleli cala wasuka ayikho indlela yokubuyela emuva impela ayikho indlela kuye yokubuyela emuva kodwa manje-ke ngenkathi ekwenza unkulunkulu wemukele isibambiso okwakuyiwundi noma imbuzi noma imvu noma enye into ngegazi u-adamu akhuluma ngalo noma u-abele akhuluma ngalo ngakwelinye icala legebe ngakulelo cala uyindodela kankulunkulu uyisizukulwane sivela kunkulunkulu uyifa lomhlaba angalawula imvelo angakhuluma izinto zibe khona ngani ungumdali qobo lwakhe uyisizukulwane sikankulunkulu kodwa ngenkathi wena wehlukanisa ubudodala bakhe uyisoni ngemvelo uphansi kwezandla nombuso kasathane futhi unkulunkulu wathatha umhlatshelo isithako ikhemikali isegazi kodwa igazi lezinkunzi nelezimbuzi alehlukanisanga nesono kuphela lasimboze isono uma nginebala libomvu esandleni sami futhi ngilimboza ngokumhlophe ibala libomvu liselokhu lilapho nebo liselokhu lilapho kodwa unkulunkulu wathumela phansi esivela ezulwini isisu samabala ibleach sesono kwakuyigazi lendodana yakho uqobo lelo ngenkathi isono sethu ezivunyiwe sicansele sisuseni mabala ibleach kankulunkulu zama ukusithala futhi ukuba nombala kwesono kubuyela muva ngabalabuleli futhi kwehle ngesikhathi kuzoshaya umangali usathane bese esibeka kuye kuze kube lusuku lokwahlulela kwenzekani ndodani na iba senhlanganyelweni phelela nobaba futhi imi ngakalinga icala legebe kungeke ngumbula yesona emelane naye kungasekho seko bale lesi susebabala ibleach yalingabona mabi kulagile haleluya. Ngiyanga lakhela oxygen noma lowing ngeke uphinde ube uyingi ngoba usihlekezekile ubuye wathunyela muku futhi uma isona sivunyiwe sasivunyiwe futhi izacwilisa wasibiza noma sizana ucwilisa kazini kaJesu Kristu kububulala zonke izimpawu zibonakalayo futhi wonke amabolekuli esona wabuyela muku kuthebele bese beka phezu kwakhe kuzokuba yilelo zuku lokwahlulelwa labo izimpethelo sake zabhagale ziyaphoza echibini lomlilo negebe lifakwa ibridge futhi ukuba singabe sisakhunjulwa nomuntu umelungisisiwe njengendodana kaNkulunkulu ubulula uMose phansi kwegazi lezinkunzi nezimbuzi nokuvuma kwakhe ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu wakwazi ukuthatha leyo ndoda elula futhi yafaka amazwi akhe emlonyeni wayo futhi yafakazisa ukuthi yayiyinceku kaJehova ngokuba yayikwazi ukuphumela lapho loJehova wakhuluma kuye ngombono yaphuma yelula izandla zayo ngasempumalanga futhi manje akhumbulani uNkulunkulu wayekhulume kuye ngumcabango kaNkulunkulu uNkulunkulu usebenzisa indoda uNkulunkulu wakhuluma kuye kunjalo wathi hamba welule leyo ntonga esandleni sakho ngasempumalanga futhi uthi zibawu Mose phansi kwegazi laleyo mbuzi imvu waphumela lapho wayesethatha leyo nduku wafinyelela ngasempumalanga isho kanje inkosi mawube khona izibawu akazange asizwe isibawu wahlehla sekuvele kukhulunyiwe ngumcabango manje usukhulunyiwe usuzwakalisiwe usuyizwi likaNkulunkulu-ke lingene ezindebeni zomuntu indoda elula phansi kwegazi lenkunzi inkunzi noma imbuzi into yokuqala niyazi impukane ehlaza iqala kundiza izungeza into elandelayo niyazi zazingamaphawondi amahlanu icike ngalinge kwakuyini na kwakuyizwi likaNkulunkulu likhulunyiwe ngomoze umtyali ngoba phansi kwegazi wayeme ebukhweneni bukaNkulunkulu namazwi akhe okuqobo kwakungesile izwi lakhe uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini khona-ke gcelani nikuthandayo niyakuphiwa khona nimi kuphi ibandla na Bakuba khona masele futhi kwakungekho sele ezweni esikhathini esiyihora ayejule ngamafiti ayishumi ezindaweni kwakuyini na kwakunguNkulunkulu umdala ezifihla kumuntu olula manje ngifuna ukunibuza into ethize uma igazi lenkunzi noma imbuzi lisetshenziselwa isisu samabala ebhishi elingamboza kuphela lakwazi ukubeka umuntu esikhundleni ukuba akhulume izwi likaNkulunkulu elinokudala futhi alethe izibawu zibe khona kungani beningakhubeka esisuseni mabala ebhishi yegazi yejesu kristu wakwazi ukukhuluma kube khona ingwejeje noma into ethize ibe khona na ningakwenzi ningakhubeki phezu kobulula Kulwane ukuthi usalokhu ehlale nguNkulunkulu. Oh he, ukuxolelo kwesono. Oh, ngifisa kanjani ukuthi benginga Manje ke kumakho ishumi nanye amashumi amabili nambili uma uthi kule ndaba ngqukuleka futhi ungangabazi enhlizweni yakho kodwa ukholwa ukuthi kushilo kuzofezeka wo ungaba nakho kushilo
Thank you
Nginamakhasi amathathu noma mane sizovele nje sikuyeke kuhambe ngiyabonga uNkulunkulu ezifihle ebululeni nibona kukhona kungalungile ndawo kukhona kungalungile ndawo uma uNkulunkulu enza isitatimende angeqamba manga wenze isithembiso niyabo Uzifihle ebululeni kulula kakhulu abafundile nabayizifundisi ezinkulu bathi kungufunde umqondo noma kuthize niyazi kuyi uNkulunkulu angazishibela yena emuva phansi adabule emifudlaneni yesikhathi futhi akutshele emuva lapho khona impela nje ukuthi kwenzekani akutshele khona impela nje oyikho namhlanje nozoba yikho ngokuzayo Lokho kusengase sisusa mabala iblishi kaJesu Kristu ubani ongathatha isoni bese sisusa mabala ngeblishi phakathi lapho futhi sime ebukhweneni bukaNkulunkulu futhi uma nihlala kimi namazwi ame kini ningacela nikuthandayo futhi kuyokwenziwa okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza ningilahla kanjani na ayishoko yini imithetho yakini uqobo ukuthi labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo abaprofeti anibabizanga yini ngoNkulunkulu futhi manje ke ningangilahla kanjani uma ngithi ngindodana kaNkulunkulu na bayehluleka ukukubona manje bandle emilayezweni ezayo kusukela kulowo busuku kuqhubeke ningehluleki ukukubona yabo nibone usuku esiphila kulo futhi kumbulani igazi likaJesu Kristu lithathe isono lisiyise kude kakhulu kuwe lapho esingekho ngisho nasenkumbulweni kaNkulunkulu hlobo lithatha lonke ibala isono sasishiye ibala libomvu kepu waligeza labamhlophe njengeqhwa manje ke phambi kwesihlalo sobukhosi ngimi kuye ngiphelele ohe ngingaphelela kanjani na ngoba igazi hayi mina kodwa lelo gazi limi phakathi kukaNkulunkulu nami ngalemukela futhi walibeka ngisoli kodwa unguNkulunkulu kodwa isithako semvelo ichemistry simi phakathi kwami ukubulawa kwesono ngakho uNkulunkulu ngibona nje ngimhlophe njenganga manje yase asesisusa amabaleni iblish isolo zami sesiyambile asikwazi ngisho nokufinyelela kuye ngoba kunomhlatshelo bekwe lapho kuphi ukukholwa kwethu kokukholwa yizwi likaNkulunkulu elilula na lokho nje kwashiyo nguNkulunkulu simthatha ezwini lakhe uNkulunkulu uzifihla manje bululeni esigejandene esincane sithobile kodwa ngolunye lalezi zinsuku uyozibonakalisa yena uqobo njengoba hlala njalo kwenze izinsukwini ezedlula niyamthanda na ngiyamthanda ngoba wangithanda ka wangithe Calvary Niyamthanda na hey akamangalisi na ngithemba futhi ngethemba ukuthi umlayezo uzokuveza lokho obuhloselwe ukwenza ukuthi uzonifikisa endaweni lapho eningabheki khona izinto ezinezimbali noma okunye uma nibona uNkulunkulu ebukhulwini bukani ukuthi kuthobe kanjani futhi khona ke nizobona uNkulunkulu Ningambeki ngenkathi uElisha wayesemuva kulowo mgede intuthu yahamba yawela igazi ukuduma umbani futhi nebo zonke lezi uhlobo lwamadlingozi sibe nawo igazi ebusweni nasezandleni namadlingozi nayonke into akuzange kumkhathaze lo mprofeti wabele nje walala lapho waze weza iphimbo elincane lashazayo yini na yizwi wayesembozo ubuso bakheke wayesephuma nebo kwakuyi lo lelo khumbula mngani ungabheki ukuphakeme okukhulu wena uthi uNkulunkulu ukhuluma ngeziphakeme izinto ezinkulu kuyofika isikhathi kuyoba nalokhu lokho noma okunye izinto ezinkulukazi ngithemba ukuthi niyakubamba ngikhuluma ngakho niyabo eziphakeme izinto ezinkulu niyabo futhi oh uma lokhu kufezeka kuyoba ngokuphakeme kube kukhulu kanje futhi kuyothobeka kakhulu niyoyigeja yonke into qhubekela phambili nje niyabo futhi uyobuka emuva bese uthi awu lokho kuzange kufike niyabo kwedlule kwento ngaphezulu futhi anizange nikubone ngisho kwedlula nje niyabo kulula kakhulu niyabo uNkulunkulu sale bululeni nebo ukuba zibonakalise ebukhulwini yini emenza phakame na ngoba angazenza lula yena uqobo ekulu indoda ephakeme ngekwazi ukuzenza lula izofanele ibe yisikhulu nebo kodwa ayikabi inkulu ngokwenele uma isifika kubeli inkulu ngokwenele khona ke yehla kanjeni yabo ingazithoba Njengoba ngwele umdala asho enhla lapha eChicago lowo mfo wenyuka nayonke imfundo nezinto wathi uyehla ebhaxabulwe waphuma ikhanda libheke phansi ephuma ehluliwe wathi ukuba wayenyuka ngendlela ehla ngayo wayeyokwehla ngendlela enyuka ngayo awu kunjalo nebo zithobe nje ungazami ukuba inqaba nje thanda uJesu yabo uthi inkosi uma kukhona inkohliso enhlizweni yami uma kukhona kungalungile baba angifuni ukuba njalo kususe angifuni ukuba njalo wo ngifuna kubala njengomunye wabo ngalolo sonkosi futhi ngibona usuku lusondela nibone lezi zimpawu ziqala uma uNkulunkulu ezozivula uyithi kubulani nguye yedwa ungakwenza sethembele kuye uNkulunkulu anibusise futhi manje ayicabanga ukuthi umelusi wethu uzoba negama kini ukusho noma kuye ukuba asho njalo kini ngaphambi kokuba sihlangane futhi kule ntambama futhi ngicabanga ukuthi inkonzo izo inkonzo yomculo ligamenxe lesithupha melusi futhi ku ligamenxe lesithupha futhi ku iminyango ivula ngelesithupha inkonzo yomculo izoqala ligamenxe lesithupha futhi inkosi thanda ngizobe ngikhuluma kulobu busuku ngendaba ethi incwadi yenamekwe ngezimpawu ezisikhombisa bese kuthi ke ngomsombuluko ebusuku umgibeli wehashe limhlophe ngolwesibili ebusuku umgibeli wehashe limnyama ngolwesithathu ebusuku ihashe limpunga ihashe lipofu nomgibeli wehashe libomvu futhi bese ke singena kwelesithupha olwesine olwesihlanu nolwesithupha futhi bese ke kuba ngesonto ebusuku ngesonto elizayo ekuseni kungahle kube yinkonzo kuphilisa ngazi manje ekhumbulani sizinikele enkosini uqobo lwethu nebandla ngenkonzo kaNkulunkulu uNkulunkulu anibusise ngingilethi ngehora elilodwa ningangithethelelana angiyabo ngiqondile kwenza lokho kodwa niyabongi ngizoba nani nje kuleli viki ngizobeke sengisuka futhi angazi lapho ngizoya khona lapho heholela khona nje futhi ngifuna ukufaka wonke umzuzu engingaphumelela kuwo ngoba ngifuna ukuchitha iphakade nani uNkulunkulu anibusise manje mfowethu Neville.